kusa kuka New Year's Eve enkonzweni yenkosi futhi umfowethu Neville lami bengizama ukuhlangana futhi besindawonye kukhulumeni lokho esizokwenza. Bengizama ukumthola ukuba anyukele lapha futhi ashumayele kulokhu kusa kini nonke futhi angivumele ngibe naye namhlanje busuku. Ngakho kwenzekile ukuba ngikugxilise nginezimbili kulokhu ukusa nanamhlanje ebusuku kuba ngiyenze. Ngakho ungumdayiso muhle futhi ngakho ngaphambi kokuba sibe nesiqale iklasi ngimtshele ukuthi sizoba neklasi nje njengoba besingabaningi kakhulu lapha kulokhu kusa futhi ukuba neklasi nje ngaphambi kokuba ngenze lokhu ngithanda ukwenza isimemezelo esincane. Ngine sinabantu abathize abafike lapha bevele eNew York ukugogobala nathi ngicabanga ukuthi ngibaza abantu futhi Neville uthe ukhulume ngakho nje izelo busuku ngizwe ukuthi bebene inqola yabo ithole umlilo futhi wabhubhisa inqola yabo. Ngiphumile kuba ngibona abantu futhi babukeka bethandeka abantu abangumKristu kahle futhi bathi ukuba ngabantu abampofu njengathi sonke futhi umnumzane Wood nababili bethu noma abathathu bezohlangana futhi abone uma singebathengele nje enye inqola futhi bebethandeka impela futhi utheba umshayeleze bebeqhubeka kuwo babengene endaweni enzima futhi bebefanele bawuyeke umshayeleze kodwa empeleni umxhumanisi uyikhokhelile ipolisi yomshayeleze noma futhi batholile babuyelwe umshayeleze wenqola yabo ukuthi kunokwenzeka bakwazi ukubuyisela inqola futhi bazokwazi lokho. Ngicabanga ukuthi umsombuluko noma uLwesibili noma into ekanjalo noma uLwesibili ngikholwa ukuthi yiwo. Ngakho sifuna ukuhlanganyela usizini lwabo okwenza yonke into esingayenza ukubasiza ukubazisa ukuthi singabafowethu nodadewethu kuKristu Jesu futhi sinokuzwelana komunye nomunye. Futhi ngicabanga ukuthi ngamunye engafuna ukuzizwa ngaleyo ndlela ekusizeni yokuncane kubona ngalesi sikhathi kungukuphuma kancane kokwejwayelekile. Ngiyacabanga ngikaze ngithathe umnikele empilweni yami futhi ngizovumela umfowethu Neville akwenze. Lokho bekungukushayisa bekungesikho na kulungile. Ngiyabonga mfowethu Ben umunye umuntu nje lokho yinto encane nje onayo ongayiqathaza kubona. Ngiqinisekile ukuthi iyothakaselwa futhi Neville woza ngapha angazi ukuthi kwenziwa kanjani yenza nje noma yini oyicabangayo. Ngiyabonga mfowethu Benem futhi ngiyakuthokozela ukwenza into ethize ngale ndlela ngoba yilokhu okusisizwa ukuba sifane kakhulu noKristu nangokomoya. Ngezikhathi abantu bathi ngifuna ungikhulekele ukuthi ngizoba umKristu ongcono, awu sengivele ngikukhulekele manje ngizokukhombisa ukuthi uba kanjani ngoyedwa. Amen. Yileyo ndlela yokukwenza futhi uvule obhezeni bakho bobubele. Futhi ngiyakwazi lokho futhi wethu Elliot akaceli ukuzwelana kwakho ngenxa yakho kodwa uyindoda ekhubazekile futhi ngakho futhi bengasasebenzi ngakho nje sizo lokhu kusa sivule izinhliziyo zethu bese sisize laba bafo. Ngiyakhola la nkamapuleti okunikela lapha. Yebo. Baba wasezulwini kulokhu kusa sibheke kuwe sisamukela lokhu sizinikela thina uqobo ukuthi wena wasibusisa kanjani sonke futhi wapha phezu kwethu okwalezi zimpahla eziphathekayo ezinjalo zidingeka okwenzuzo yethu nenhlala kahle. Buwe si kulokhu kusa nikela lokhu okungukuthi sandisa njengengxenye encane yobubele bethu bukhulu ububele bakho. Yebo. Kodwa Nkosi siyakuthakasela ukuba besingaba nobuncane nje ububele njengoba wena waba nobubele obukhulu ngathi laba bathandiweyo lapha phakathi kwethu Nkulunkulu futhi thina kulokhu ukusa siyakhuleka ukuthi wena manje uzosibusisa sisavula izinhliziyo zethu futhi thathe yenza njengoba wena ubona okwedlula konke ngomoya wakho egameni lika Jesu nangenxa yakhe. Amen.
Amen.
Amen. Ngicabange ukuthi mhlawumbe ngekathi besenza lokho kuzonginika ithuba elincane ukukhipha into ethize engizokhuluma ngayo kulokhu kuza ivela kwezinye izindikimbo ezindala nezinto engazibhala eziqeshini zephepha. Ngiqagele bonke abashumayeli benza lokho. Lingubani igama lalaba bantu manje leyo inqola eshile na Elliot labe umfowethu nodadewethu Elliot kanye nendodana yabo laphakathi esakhiweni kulokhu kuse na uma bekhona uma nithanda nje ukusukuma futhi nithi nje ngisho kakhulu njengokuthi siyanibonga ngo kubantu ngani kulungile unezwi ofuna kulisho umfowethu Elliot noma dadewethu Elliot nakubantu na Unkulunkulu akubusise mfowethu Elliot lokho kukahle kakhulu ngiyabonga unkulunkulu abe nani wena nodadewethu Elliot nendodana yenu abantu bavele eNew York bengingazi ukuthi bebelapha bathe bengizoba nabo ekuxoxisaneni kwangasese noma ngikhuleke kanye nabo noma ukuthi ize ngesinye isikhathi bengingabazi ngaze ngahlangana nabo izolo futhi ngabathola ukuthi bangamaKristu amnandi abantu abakahle ngempela futhi bebehlale enhla eNew York phezulu eHudson River Valley ndawo futhi mhlawumbe ngitheyipu noma ukuthi ize bakholwa umlayezo futhi Isa konke bangena benikela nje izimpilo zabo lesikhathi kuKristu futhi sivuna nazo ukuthi lokhu ukuzwakalisa kwethu imizwa kuncane futhi nodadewethu Elliot ukuthi singabagogobali nathi singabahambi nezihambi kulelizwe sifuna umuzi omake nomenzi kunguNkulunkulu futhi uma ibhadi liwe yini phezu kwalezi zinto zikadevele zama ukunishisa niqothule futhi anisabise sinani ngamapresenta ikhulu kuneseka kukho konke singakwenza ukunisiza nibuyele nime ngezinyawo zenu futhi phaka amane kameni lenkosi uJesu futhi nimashe niqhubeke ningahlali phansi qabo iningi izinhlupheko kulungile kepha uNkulunkulu ubakhululile kuzo zonke futhi ngakho siyazi ukuthi sibheka lezi zinto ukuba zenzeke kodwa siyazi ukuthi futhi sibheke umsindisi wethu ongaphezu komnqobi siyibo kuye owasihlenga Manje namhlanje ukuthi akube usuku olugcwele futhi kulokhu kusabe ngicabanga lapho ngicabangile nje ukuthi ngizofundisa isikhashanyane eklasini likasonto sikole njengokuthi ngenze eklasini likasonto sikole kukho kulokhu kusa futhi namhlanje ebusuku ngamecele sikhombisa ngifuna uma kuyintando kaNkulunkulu kulethe umlayezo wami wamunyaka omusha njengoba ngesonto eledlule noma ngesonto ebusuku ngalethe umlayezo wami kaKhisimusi futhi namhlanje kanje busuku izoletha umlayezo wami wonyaka omusha ligamenxe lesikhombisa inkosi ithanda umfowethu Neville uzoba nomlayezo wakhe wonyaka omusha futhi ngibona umfowethu Striker ngapha nomfowethu Collins futhi oh abanye befundisi bezungezile umfowethu Palmer phezulu laba ekanye nathi vele Georgia nabehlukene bezungezile ngabefundisi uzobe ulalele bona kulobu busuku Ngakho ngishayele umfowethu Neville izolo futhi entweni ethize ishaye inhliziyo yami ngibona lona ukuthi kunyaka omusha futhi ngokuqala futhi njengesonto lokuqala kungajani namhlanje busuku esikundleni sokuba nombungazo omkhulu nokumpongoloza nokuqhubeka njengoba kwenza lonke izwe masithathe isidlo maphakathi nobusuku niyabo sikhonze inkosi futhi Neville vumile ukuthi ucabange ukuthi kuzofaneleka ngempela futhi namhlanje busuku ngosithanda ngizobe ngenzisa isidlo ngeleshumi nambili ngqo namhlanje busuku futhi sizoqala unyaka omusha kube sikho ngokumpongoloza nokuqhubeka okunguthi konke kulungile uma befuna ukwenza lokho kodwa asikwenze nje kwahlukaniselwe futhi kuba qotho futhi masingene kulo mnyaka ngendlela ebuqotho kuKristu sinika ngakho konke sinakho nokuzibophezela kwethu hayi ukuphenga ikhasi elisha noma into enjalo siqala unyaka omusha asikholelwa kuleyo nto kuphenga ikhasi elisha kuphela ukuphambana nakho ngoku suku olulandelayo ngakho asiphendulele izimpilo zethu kuye nje futhi sithathe isidlo namhlanje busuku maphakathi nobusuku Njike khona ukuthi ngokokuqala ukuthi ngake ngakhumbula selokhu ngibe ngumfundisi ukuthi njalo ngikwenze uyakukhumbula mfuthu Neville na kodwa into ethize entsha engeyethu manje futhi akuvamile ngempela ukuthi unyaka omusha ufika ngapha kanje uyazi ngakho nje kungishayile futhi ngicabange ukuthi kuzogadla ngicabanga ukuthi manje ke lokho kuzobacishe kokugcina ukuthi ngizokwazi ukukhuluma nani nonke isikhashana manje ngingena onyakeni omusha ngingena phandle ensimini enkonzweni yenkosi ngizohamba cishe ngeviki elizayo noma ekuqaleni kweviki elilandelayo kuye ePhoenix cishe 15 imihlangano eyishumi nesithupha eqondile kuzo zonke izigodi naphezulu ngidlula eSunny Slopes eScottsdale futhi ngizungeze konke phandle ngezigodi lapho bese kuthi ke sinengungutela eChristian Businessman ephelela lapho okuyingungutela yezinsuku ezinhlanu ekugcineni kwayo yonke le mihlangano bahlelile ukuze ngikhulume kuwo wonke amahlelo kuwo wonke amabandla abo kuye yonke indawo eyakhelene nedolobha elikhulu yeMaricopa Valley ePhoenix futhi baqala ziyishumi nanhlanu ngakho ngizohamba lapha cishe izinsuku ezilishumi ngaphambi kwesikhathi ukuze ngima mhlawumbe ukubona umngane wami omuhle umfowethu mo nabaningana babo ngedla ngakho ke uzoba mhlophe ngenxa yeqhwa ukunqamula ezindleleni kanjalo njalo futhi ngihambe ngesikhathi bese kuthi ke iningi lenu bantu ningabefundisi nomfowethu Roy Borders ume lapha kulokhu kusa uvamise ukugcina ngohlu imihlangano njengoba bebize imihlangano futhi ngalamaholidi kaKhisimusi awu ngokuvamile ngenza uhlu lwezindawo ezizohanjwa kwalapho ngonyaka olandelayo kodwa kulo nyaka ngandlela thize ngizwe ukuthi ngingakwenzi lokho ngizwe ukuthi ngiyohamba futhi ngibe nomhlangano wodwa bese kuthi ke lapho engiholela emhlanganweni olandelayo ngihamba kusuka lapho bese kuthi ke kusukela emhlanganweni olandelayo noma ngabe ukuphi nje ngihambe njengoba engihola futhi ngibheka manje into ethize ezokwenzeka kulonyaka nemibono eminingi ubufika kimi maduzane ngokunye okusa omkhulu futhi nakho konke umayelana futhi ubukeka njengento ethize enkulu elungizelela ukwenzeka ngakho ngilokhu ngethemba yena minye yayo ngiqondi ngisho futhi asiqondi imibono ifana kakhulu njengoko mfanekiso futhi asitholi nje ncamashinge ezinye izikhathi kodwa siyazi ukuthi iqinisile empeleni ngakho izofezeka ngibhala phansi ngakho ngikholwa ukuthi umenyezelwe nakho noma obekumele ukuthi ngokubili ibhodi yabaphatheli nebhodi yabadikoni izohlangana lapha ethabenekele kuhlanganeni umhlangano wokuhlanganyela ngelesikhombisa nqoku sase busuku manje ake ngimemezele lokho futhi ukuze uma badikoni noma ngabe akuphi uma ekwelinye igumbi angahle ezwe empopweni omncane ukuthi kusase busuku ngelesikhombisa ngqo bobabili umelusi bobabili umalusi ibhodi yabadikoni nabaphatheli ngitsheliwe nje emizuzwaneni embalwa edlule ukuthi bebezohlangana kusase busuku nomfowethu Neville ufuna ukubona ibhodi yabadikoni bakhe futhi akhulume nabo futhi yabaphatheli banesikhathi umhlangano wabo otshelekile futhi ingakho bazohlangana ndawonye kusase busuku manje kulukukusa ngaphambi kokuba siyezwini manje asingabi ekungajahini ngani noma yini ninelanga lonke namhlanje nanamhlanje busuku nakusasa azithathe nje isikhathi sethu futhi singaziphuthumi lezi zinto isizathu ngiyazi abantu bayakhathala noma bakhandleke futhi noma bafune kuye ekhaya niyazi okwabo ukujaha banesidlo sabo sasemini nabayeni babo usilindile ngani manje ke lokho kulungile thanini ngiyelele nje ngokuthula nabanye benu bafuna ukuhlala kulungile futhi yasi anidingeki ukuba nisebenze kusasa manje futhi ngakho sithatha nje isikhathi sethu futhi ingaleso sizathu ngicabange ukuthi esikhundleni sokushumayela cishe nje amahora amathathu noma amane ngizothatha amahora ezishiyagalombili noma ishumi ekufundiseni. bonke labo bantu abavele eGeorgia naseAlabama bangenza ngazizwa ngijabule kakhulu ngobunye ubusuku ngikhwela ukuthi ngangiphandle ngase-ofisi futhi bonke wayesehambile ngaphandle kukabhili futhi wathi umfowethu West nabo abangabangani abakahle abathembekile ngempela angibaboni lapha kodwa ngicabanga ukuthi balapha. Wambiza wayesethi awu ngabe umfowethu Branham uzoba nosonto esikole ngesonto ekuseni na futhi uye basindise eLouisville. Izindaba zathi bavimbe imigwaqo emikhulu ukungena nokuphuma futhi kuyashelela emigwaqeni. Ubhili wathi awu kunokwenzeka, wathi wehlela lapho wathi mhlawumbe umfowethu Neville noma yena oyedwa, wathi awu lokho kunokwenzeka kwanele kahle. Sifika lapho-ke yonke indlela sisuka ezansi le Alabama nangale emigwaqeni eshelelayo futhi angifanelekile ukuba nabangane abanjalo. Manje lelo iqiniso, angifanelekile ukuba nabangane abanjalo kunokuthi ize ngakho futhi ngiyazonda ukumemezela umhlangano ngazo ukuthi nginabantu abakholwa ngumlayezo futhi bafika futhi bayangithanda futhi bengihlala njalo ngifuna ukuthandwa. Ngenkathi ngisengumfanyana ngangingathandwa muntu, akekho owaye nomsebenzi ngami. Ngangilapha e-Indiana, ngazalela e-Kentucky, ngakho ngangingumbhuli kakolo kulezi zinganyana ngapha. Indenini bonke abafana cishe babhema futhi baphuza nayo yonke into ngaphandle kwami futhi ngangiyisilahle emndenini nesilahle esikoleni nasemsebenzini ngangiyisilahlwa nendawo zonke lapho engaya khona ngangiyisilahlwa. Kwasekuthi-ke ekugcineni sengithole umuntu mumbe owangithanda ngokoqobo uJesu futhi wathi ngiyonipha obaba nomama abafowenu odadewenu nabangani. Futhi-ke into engavamile ukuthi kanjani ukuthi abaprofethi abakhulu bakhe abahlakaniphile ukuthi uzenza kanjani izinto ekuphumeni kwakhe. Kubukeka sengathi uthando lunomuzwa oxakile kukho, kuke siwo umuzwa kodwa ukuphendula. Ngase-ke ngibheka phakathi kwabantu njengoba engibizile ukuba ngibe yinceku yakhe futhi ngibheka phakathi kwabantu futhi ngibone isono singene sinyelela, bese-ke ngizofanele nje ngidabule ngingene lapho ngakho konke kukimi, niyabo, ukukudabula nje. Futhi lokho kwenza kubukeke kunzima endleleni yami yokukubuka ngani ukusho lezo zinto, kodwa nokho phansi emnyembu wenu uthando lweqiniso luhamba kanjalo, niyabo, uthando lweqiniso. Kanje uma umfanyana wakho noma intombazanyana bidlala esitaladini lapho kugijima khona izimoto futhi ubowazi ukuthi maduzane noma kamuva bebezolimala, manje uma ethi ngani baba ngifuna kuba phandle lapha, buyothi buzisa inhliziyo yakho encane Junior, hamba nje uqhubeke khona ngqo futhi udlala esitaladini, lowo akusiyo ubabayo wangempela. Uma udingeka udluthule lowo mfo omncane bese umnika ukuthansula umthethisa umbophe nayikuphi okunye umsuse kuleso sitalade uzobulawa. Kunjalo na awu yileyo ndlela ofanele wenze ngayo ngevangeli, ufanele unyakazise futhi ufuqe futhi uzame ukwenza yonke into ongakwazi ukuyenza ukugcina abantu besemgqini. Manje ngithemba ukuthi wonke umuntu uqonda lokho ngaleyo ndlela. Ngithemba ukuthi ilanga lihimbe nje lapha emva kokuba konke sekudlule, bese kuthi-ke umama veli esesusiwe phambi kobuso bethu siyoqonda-ke. Futhi we lelo bhayibheli elihle wena nodadewethu we enangipha lona njengesipho sikakhisimuzi, lokho kuzoba yinto enhle ukugcina amanothi ami esikhundleni sebhuku elinjengaleli. Uma ngithola ithuba lokhu kuthayipha ngifuna ukubhala ngoba ngikwazi ukubhala kahle futhi noma kubani engakwenza kanjani na. Ngabatshela ukuthi bengibhala nginqamulela konke kwami futhi ngidingeka ngikufundisise mina uqobo kubone ngikushilo futhi ngiyakuthayipha ngelinye ilanga. Ikhasi elingabhalwe lutho eBhayibhelini ongalithatha nje njengalapha. Ngibe nezindikimbe ezimbili lapha kulokhu kusa, izindawo ezimbili engifuna ukufunda kuzona nakuleli iBhayibheli angiphe lona. Ulidonsa kanje futhi ungathatha ikhasi elilodwa kuGenesise isambulo nayikuphi futhi owabeke omabili ndawonye futhi wafunde ngaphandle kanjalo, yabo, bese kuthi-ke indawo encane emuva lapha kwingemuva nekhasi elingabhalwe lutho unga buyela emuva nje kuwo kuyo yonke imibhalo elotshwe phansi kulowo mlayezo nezinto liyamangalisa ngakho ngithemba ukuthi ngizosiza ngizuze imiphefumulo eminingi kuKristu ngalo uNkulunkulu abusise ngamunye wenu ngifuna ukusho futhi ngesipho esihle sikakhisimuzi leso ngamunye angipha sona ibandla lingiphe isudi entsha oh ngijabulela kanjani futhi ngithole amasudi amabili amasha kakhisimuzi Fowethu ibandla elincane ezansi emakhoni eGeorgia ezansi lapho umfowethu Palmer ungithumelele isudi entsha nethabenakele lingiba isudi entsha futhi unezinto ezinhle eziningi engiziphiwayo le nezipho zikaKhisimuzi emqeni wemali ukungokuthi umnyango wentela engenayo ungitshela ukuthi uma kuyisipho sikaKhisimuzi futhi sibhalwe ukuthi isipho sikaKhisimuzi noma isipho sokuzalwa noma ngabe yini ungakwemukela kungenjalo ukuthi ngizo kuya emsebenzini okungukuthi kulungile futhi ngempela nginibonga nonke inkosikazi nami nabantwana futhi sonke sizokalisa ukubonga kwethu ngamunye nonke kuhle kakhulu sifisa sengathi singaye emuva futhi sibuyisele sipho kini nonke kodwa nje ungekwenze lokho niyazi uvele nje ngingekwenze lokho ngifisa sengathi ngingakwenza kodwa ngingekwenze nje ngithemba ukuthi niyaqonda futhi ngiyazi ukuthi lokho ngumuzwa kamfo wethu oligugu ehlezi lapha naye izwa nje abantu bazithanda kanjalo siyabathakasela manje yasikhothamisa abakhanda yethu senzele umkhuleko futhi silungele ukuqala umlayezo kulokhu kuse
into the presence of the living ukweneni
buNkulunkulu ophilayo siza manje ngokuzotha nasekumesabeni size egameni lenkosi uJesu sazi ukuthi singeze futhi sithi manje baba nangu William Branham noma uAmon Neville noma ngabe kubani singaba nguye besiyonqatshwa ngokusheshsha Kodwa sinesiqiniseko ukuthi wathi uma nicela ubaba noma yini egameni lami niyakuphiwa khona ngakho angiqageli ukuthi ngingakuthola ngisebenzisa igama lami noma yini evela kuye kodwa ngiyazi ukuthi nqa ngisebenzisa igama lendodana yakhe khona ke ngifumana ukunxusa kwami
parts in him that I trust
Ngokuba ngithemba yena siphila futhi sinobuthina kuye futhi sinokubonga kulokhu kusa uNkulunkulu ngakho konke ayikho kithi nalokho ukuphila kwethu nobuthina okuphelele
I thank you for this little church for its pastor and for the trustees and
ngiyabonga ngaleli bandla elincane ngomalusi walo nangabaphatheli nabadikoni wonke amalunga futhi nginokubonga ngomoya ongcwele obabhekile kwangathi lowo moya ongcwele omkhulu ungaqhubeka ubahole futhi balawule ezindleleni zezinyawo abezobahambisa kuzo
reading in the testaments Ifunde
testamenteni elidala nelisha nasonyakeni waseNaisiya futhi nokuthi kanjani ukuthi uma ukugula kwagadla phakathi kwabangcwele ibandla lonke lahambisana ngenhliziyonye bacela uNkulunkulu nokunxusa kwabo baphiwa khona
Each one of them as members of the
Ngamunye njengamalungu omzimba kaKristu bezile ukudla futhi bekhuleka uNkulunkulu wezwa futhi waphendula umkhuleko
Father made this little church so be so bound in the bonds of love to each other
Baba ngathi leli bandle lincane libophezeleke kakhulu kakhulu ezibophweni zothando kumunye nomunye nomoya ongcwele kuze kube libe njengomunye walabo ukuthi akusayibakho kuyilizisana phakathi kwethu kulonyaka ozayo bangathi kungaba nje nothando lungcwele wonke umuntu ehamba endleleni kaKristu kuze kuthi abahamba baningi abakhathele ngasemgwaqeni bazofika futhi basindiswe Ngathi kungashiwo ukuthi ngenkathi ningena kule minyango yesakhiwe sincane ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu kuhlangabezana nani ngokwamukela kumnandi susa kugula phakathi kwethu inkosi futhi sinokubonga ukuthi sinezinhliziyo zilambileyo ukuze izwi lakho qhubeka ulambise izinhliziyo zethu kuwe inkosi David wasemandulo wathi njengendluzele langazela lwamanzi omfula umoya wami ulangazelela wena
Thinking of the little heart, the deer, as we would call him today.
Xoxa ngendlizele ncane idiye njengoba singabiza kanjalo namhlanje ukuthi ibitengulwe ngamaketshana futhi yopha ilahlekelwa ukuphila kwayo futhi ifanele ithole amanzi uma ibheke ukuba iphile futhi ingafumana amanzi okuphila kwayo uyahlingeleliswa.
May we be that thirsty, Lord.
Kwangathi singomiwe kangako Nkosi ukuthi sifanele sibe noKristu uma siphila, sifanele sibe noKristu uma siba yibandla esilicelayo, uma siphila izimpilo esifuna ukuyiphila, sifanele sibe noKristu noma sizofa.
Now as we open thy words this morning to find
manje sisavula izwi lakho kulokhu kusa ukuthola induduzo namatshe okwenyuka ukusisondeza kuye, ngiyakhuleka Baba ukuthi umoya ongcwele uzosivulela izwi
that we Lord as our servants will be
kuzithina Nkosi njengezincebo zakho sizohlonyiswa kangcono ukubhekana nonyaka omusha ngokuba sikucela egameni likaJesu Kristu. Amen.
Now, thinking this morning that on the basis of being New Year, I thought
would be good maybe the way aside my New Year's message until tonight. Go back to your Sunday scripture. Futhi ngibuyele muva lapha kweminye imibhalo kwasonto sikole bese ngithatha indikimba ukukhuluma ngayo kwesikhashana kwesinye sezihloko ezisemqoka engazi ngazo eBhayibhelini. Imfundiso ukuthi inkosi yethu yayishumayela kuqala, imfundiso yokuqala uJesu ayishumayela, futhi ngicabanga ukuthi koba kuhle ukuba siyenze ukufundisa kwethu konyaka omusha. Manje ngabe kupholile kini nonke? Akamise isandla sakho uzwa ukubanda kuncane na? Ngicabange ukuthi ngikuzwile phezulu lapho Dok, noma ngabe ukuphi, yithi ukuvula isishayisa moya kancane nje ngoba ngiyakuzwa lapha kuzungeza. Ngiyazi nibophezelekile ukuphuma lapho abanye benu bantu, ikakhulu abanezingane.
Now let us turn in our Bibles this morning to Ephesians.
Manje asibheke eMabhayibheli lethu kulokhu kusa ngoba seEfesu isahluko sesine ngoba seEfesu futhi manje ke sizoqala kufunda kweleshumi nanye iVesi leshumi nanye lesahluko sesine ngoba seEfesu bese kuthi ke sizophenyake kusuka lapho ke uyosuka lapho siye kuJohane wesithathu lokuqala kuye kweleshumi nambili futhi sifunde izindawo ezimbili embhalweni.
Reading now from the fourth chapter of Ephesians, the 11th verse beginning, and he gave
sifunda manje esahlukweni sesine kwabase-Efesu nevesi leshumi nanye ngiqala kuyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, nabanye abelusi nabafundisi ukuze abangcwele bapheleliselwe ukusebenza wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu.
Till we all come
sifinyelele zonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ekupheleleni ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu bokugcwala kukaKristu.
That we henceforth be no more children
ukuze singabe sisaba yizingane sishukunyiswa okwamaza sipheshulwa yimimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu ngobuqili babantu ngobuhlakanipha kube yicebo lenkohliso.
But speaking the truth in love may grow up
unto sikhulume iqiniso ngothando sikhuleke ngakho konke kuye oyinhloko uKristu.
For whom the whole body is fitly joined together and compact.
Ngokuba kungayi umzimba wonke uhlanganisiwe ubambene ngokwelekelelana kwamalunga onke awo njengokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu wenza kukhuliswe kumzimba ube yisakhiwo othandweni. Manje ngifunda lelo ukuze kuzoninika into ethize ukuyifundisisa emva kokuba selifika ekhaya. Manje ngizofunda indikimba yami kuJohane wesithathu, umbhalo ojwayelekile ngempela.
And there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Futhi kwakukhona umuntu wakubafarisi nguNikodemu igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lowo ke weza kuJesu ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngokuba kakho ngenze lezi zibonakaliso zenzayo uma uNkulunkulu engenaye.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Uma umuntu engazala ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Nikodemu wathi kuye, umuntu angazala kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanini azalwe na?
Jesus answering,
Ephendula uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe yinyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithi kuwe, kumele ukuzalwa ngokusha. Umoya ophephetha lapho uthenda khona uyaluzwa udumo lwawo, kodwa awazi lapho uvela khona noma lapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya.
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
Nikodemu wathi, waphendula wathi kuye, lokhu kungenzeka kanjani na? UJesu waphendula wathi kuye, wena ungumfundisi kaIsrayeli, awukwazi lokhu na?
Verily, verily, I say unto thee, we speak that which we do know.
Ngikubenzile ngithi kuwe, sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngesikubonileyo, futhi anibamukeli ubufakazi bethu. Nxa nginitshelile okomhlaba awakholwa, ningakholwa kanjani uma nginitshela okwasezulwini na?
Now,
manje uNkulunkulu akabusise izwi lakhe.
Futhi ngifuna
ukuthatha isifundo kulukukusa ngemfundiso yokuqala kaJesu. Imfundiso yokuqala kaJesu yengokuthi kufanele uzalwe ngokusha. Leyo kwakuyimfundiso yakhe yokuqala.
Now, in a way of Sunday school, so that I won't preach in a
manje ngendlela kaSonto sikole ukuze ngingashumayeli futhi ngishise iphimbo lami nyako namhlanje busuku, ngicabangile enhliziyweni yami ukuthi lena yinto ethize ukuthi ibukeke idudana nakubantu, sizwa kakhulu ngayo sonke isikhathi.
Futhi ngicabange ukuthi
kuzoba kuhle kulokhu kusa uma nje sihlelisise lesi sifundo sisicacise sonke. Futhi lokho yisiqaliso sokuqala, ufanele uzalwe ngokusha, futhi singesijule kabi kabi. Futhi sizijola ukuthi kunezincazo ezahlukene eziningi kakhulu abantu abazibeke kukho. Ngokusondele wonke amabandla asho ukuthi ufanele uzalwe ngokusha, kodwa ngalinye banokuhumusha kwabo kwehlukene kukho. Kuchaza ukuthini ukuzalwa ngokusha? Ngingahle ngiye ebandleni le-Methodist kulokhu kusa bathi sikholwa ukuthi ufanele uzalwe ngokusha, nikuhumusha kanjani na? Ngiya ebandleni lama-Baptist futhi sikholwa ukuthi ufanele uzalwe ngokusha, nikuhumusha kanjani na? Futhi ngingaya ebandleni ngalinye futhi singathola uma siye kuwo wonke amahlelo angamakhulu esishiyagalolunye ehlukene, bekuyoba nokuhunyushwa okungamakhulu esishiyagalolunye okwehlukene.
So seeing that there is so many different ngakusibona
ukuthi kunokuninga kakhulu kunyusha kwehlukene, futhi nokho ifundiso yeBhayibheli kufanele kube khona futhi likhona iqiniso ndawo ndawo.
So now remember, it didn't say you ought to be born again.
Ngakho manje khumbulani lishongo ukuthi bewufanele uzale ngokusha kepha ufanele manje thina njengabantu abakhuluma isiNgisi siyaqonda ukuthi igama fanele lichaza ukuthini lokho ngokuthi kungokuphelele umele ukwenze niyabo kungokufanele hayi ukuthi ubufanele ubuyoneliseka uma wenzile kodwa ufanele uzale ngokusha.
Oh, uma singathatha
lelo gama kulokhu kuza futhi silihlaziye ukuthi lichaza ukuthini ukuthi lokho akunakwenzeka nhlobo kanjani bese kuthi ke uma kusemqoka kangako futhi kukukhulu kangako ukuthi akunakwenzeka nhlobo ukungena embusweni wezulu noma uwubone ngisho kuze kuba uzalwa ngokusha nokuhunyushwa obuningi kakhulu kwalelo kama ukuzalwa ngokusha besifanele sikufune ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthola ukuthi kusho ukuthini.
There's not a person in here that wants to go to torment. There's nobody. And you don't drive hundreds of miles over.
Ukho muntu pakati lapho ufuna ukuya ekuhlushweni. Ukho muntu futhi anishayeli amakhulu amamayela phezu kwemigwaqo enekho futhi nichithe kuphila kwenu imali yenu ukuza nje ebandleni lapho kuba awu nithi nixhawulane nabantu nakuba nithanda ukwenza lokho nokuzwa umalusi nami uqobo nabanye befundisi bekhuluma izwi uthola lokho noma ngabe kuphi abelusi abefundisi njengoba sinjalo izinceku zikaKristu kodwa kunokuthize okukudonsela lapha futhi ikakhulukazi kule ndawo.
Therefore it's the duty of we as pastors to see that this flock is
ngakho ke ngumsebenzi wethu esiwumiselwe njengabelusi ukubona ukuthi lo mhlambi uyondliwa futhi wondliwa ngokuyikho ngoba uNkulunkulu somandla uyofuna igazi lenu ezandleni zethu ngosuku lokwahlulela siyoniphendulela.
So seeing this great tremendous
ngakho sibona lo mthwalo onzima kakhulu obekwe phezu kwethu noNkulunkulu usinika abantu abasithandayo futhi beza ukuzosilalela ngakho simele sisebenzise isikhathi sethu njalo njalo siqaphele imiphefumulo yethu. Futhi ngenkathi yona into yokuqala encane siyibona ivuka engalungile ukumsebenze siwumiselwe ukuza kulowo muntu ngoba singabelusi bezimvu siqaphele leyo mvu. Futhi uma ngibona leyo mvu idla ukhula oluzoyibulala kungcono ngiyeluse ngiyisuse kulolo khula siphule ukhula ulususe kuyo ukuze ingafinyeleli ukulo ngoba luzobulala imvu. Futhi kunokwaziwayo emazweni asentshonalanga ukhula ukuthi isilwane esingaludla lubizwa ngokhula oluhlengisayo angazi ukuthi ngabe ukhona wake wezwe ngalo noma cha ukhula oluhlengisayo yebo ihashi lingadla lolo futhi nje ungeke wenza lutho ngalo. Liba ngumkulukudi nje ungeke wabeka isihlalo sehashi kulo futhi ngeke wenza lutho ngalo lubizwa ngokhulu oluhlangisayo futhi ufanele uqhelise imfuyo yakho yakho kulolo khulu. Futhi uma liyobangela ihashi lidle okuthize uma ihashi njalo liyodla okuthize okuliphonsela kulesi simo ekuveveni ngani ubuyoba yikhawaboya elibi kakhulu kuvumele ihashi lakho lidle ukhula ukhula oluhlangisayo kukhombisa ukuthi awukhathaleli.
A real servant of Christ.
Futhi umelusi ngempela, inceke ngempela kaKristu. Iyoba isibonelo sibikisi kaKristu, ukubona imvu idla ukuthize, ukuzoyixosha noma iyenze umkhulukuthi phambi kukaNkulunkulu. Umaphuli wezwi lakhe, umaphuli wemiyalo yakhe, umele ungakwenzi lokho, umele uqaphe lokho eduzane kakhulu.
So this great doctrine of Jesus that's wrote here before us in the Bible
Ngakho lefundisa enkulu kaJesu elotshwe lapha phambi kwethu eBhayibhelini ufanele uzalwe kokusha kunamaningi kakhulu amahumusho akho njengoba ngishilo phambilini kwaze kwaba ngicabange kulokhu kubuza ngenxa yabaningi obelokhu engibuza ukuthi babuchaza ukuthini nokuthi bangaba kanjani ngamaKristu angempela. Ngaseke ngicabanga mhlawumbe ukuthi sizobhekana nalesi sifundo futhi sisithathe ngokucacile nje njengoba ngazi ukuthi nisinikwa kanjani futhi akukayo indlela yentshumayelo kungendlela yokufundisa sonto esikole ukuze abantu bengakwazi ukuthola umlayezo.
Now, many interpretations of the born again.
Manje ukunyusha okuningi kokuzalwa kokusha futhi manje ngisho lokhu futhi ngiyazi ukuthi kuya etapini futhi ngifuna ukusho lokhu kube lusi mhlampe abazomukela le tape. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuhluka okuncane nje kulokho ibandla elijwayelekile lokufundisayo.
I teach and believe can sufficiently prove by the scripture.
Ngiyafundisa futhi ngiyakholwa futhi ngikholwa ukuthi angafakazisa ngokwenele ngombhalo ukuthi uzalwa ngomoya bese ke ubhaphathizelwe emzimbeni ngomoya ongcwele.
Now many of them teach that just
manje abaningi babo bafundisa ukuthi ukwenyuka nje futhi ubonakale phambi kwebandla nokuyini okunye njengesoni ukuthi ufuna ukwamukela uKristu njengomsindisi wakho uqobo ukuthi lokho ngokuzalwa okusha. Abaningi bakholwa ukuthi umbhaphathizo wamanzi ngokuzalwa okusha, nabanye babo bakholwa ukuthi uzalwa ngamanzi ngenkathi ubhaphathizwa emanzini. Futhi maningi kakhulu amahumusho ahlukene akho. Abaningi babo, abaningi bakholwa ukuthi ukusho ngekhanda isivumo kholo futhi ukholwe emfundisweni yebandla. Wemukele nje futhi uthi ngikholwa ebandleni elingcwele likaSibanibani futhi ngikholwa ukuthi engumsindisi womuntu nokunye nokunye futhi usukela namhlanje kuqhubeke ngiba yilunga laleli bandla ngihlanganyele namaKristu bakholwa ukuthi lokho ngokuzalwa ngokusha.
And although the creed that they recite
futhi nakuba isivumo kholo abasisho ngekhanda ngikholwa ukuthi singakugxeka. Abanye babo bamsula futhi bangcwele, abanye babo bangokubhalwa ngempela.
But the scripture is not applied in the right place.
Kepha ubhalo awusetshenziswa endaweni efanele. Futhi ngisho besebenzisa umbhalo ngikholwa ukuthi ukuzalwa ngokusha into ethize ngale kwalokho.
Even though how well you might mean it, I believe something that's
nakuba ungahle ukuhlose kahle kangakanani, ngikholwa into ethize ukuthi ukuzalwa kabusha kuqhele ngaleya kwezinjongo zakho ezinhle nemicabango yakho. Imiqondo kungale kwalokho.
I do not want to say this for a to be sacrilegious, and I do not throw.
Ngifuna ukusho lokho ukuze ngibe nokuthuka kungcwele futhi angiphonsi nanoma yikuphi ukuphahlaza kunayi noma yiphi inhlangano yebandla, kodwa okuningi kwakho kungikhumbuza ngenge iJuda elincane yihlaya.
And I do not believe that jokes should be told at the pulpit. It's no place for
futhi angikholelwa ukutheni amahlaya akashiywe epulpiti. Akusiyo indawo yehlaya. Futhi ngakho ke ukuzisa lesi sitatimende enginaso emqondweni wami akusikho okwehlaya, kodwa ukuveza ukuzwakalisa kwalokho engikuchazayo.
That a Catholic priest one time went home on Friday with a new convert to the Catholic Church.
Ukuthi umpriste ekatolika ngesinye isikhathi wayekhaya ngolwesihlanu nomusha ophendukile ebandleni likatolika, nekatolika eliphendukile lalibhake ihemu. Wase ethi, "Fata, ngiyaxolisa emva kokuba ukukhumbula kwami kubuya kimi. Lolu ulwesihlanu."
But I believe that according to our great doctrine of the church,
Kodwa ngiyakholwa ukuthi ngokwemfundiso yethu enkulu yebandla ukuthi ngesinye isikhathi ngake ngaba iJuda futhi wafafaza amanye amanzi angcwele kimi futhi wangiphendula ekubeni iJuda ngaba iKatolika. Manje ngiyakufafaza amancane lawo manzi afanayo phezu kwalehemu futhi ngenze inhlanzi ivela kuyo.
Now that's saying that doesn't make it a fish. It's still a ham.
Manje lokho ngukuthi ubusho lokho akuwenzi inhlanzi usalokho nguhemu. Akunendaba ukuthi amanzi angcwele angahle azifanise nani, futhi akunendaba ukuthi sizama kangakanani ukucabanga ukuthi silungile ngokusho isivumokholo noma ukujoyina ibandla, useyilokho buyikho uze ngokwempela uzalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu.
It doesn't change you. Your creed.
Agukukukule isivumo khona sakho ukujoyina ibandla noma ukukukule imibono yakho noma izinjongo zakho ezinhle nakuba kukuhle njengoba kungahle kubukeke kuselokhu kungesikho kunele thize kumele yenzeke ukuzalwa ngokusha kuyisehlakalo into ethize yenzekayo. Ngakho kusikho ukuthi lokho kuletha ukuzalwa kabusha. Manje amabandla ehlukene ayothi awu yemukele lokhu noma ukhole lokho futhi kulungile, kodwa akunjalo.
Now to begin with the base back, the reason we have to be born again.
Manje kwasekuqaleni ukusekela muva isizathu sokuba sizalwe ngokusha yingenxa yokuthi ibhayibheli lisifundisa ukuthi sazalelwa esonweni sonke samunjwa ebubini futhi siphila kulelizwe sikhuluma amanga.
Then that shows us that our nature to begin with is sinful.
Ngakho ke lokho kuzikhombisa ukuthi imvelo yethu kwasekuqaleni igcwele isono kwasekuqaleni. Asilungile kwasekuqaleni.
So we cannot claim anything by our
Ngakho singeke sizisho kunoma yini ngokwethu ukukhalipha ubuqotho bethu noma ukuthi sibakhulu kangakanani noma sibancinyana kangakanani noma ngabe yini enye, sonke sinephutha kwasekuqaleni futhi akukho nto senhlobo singayenza ngakho. Angeke uJesu wathi lowo ngokucabanga anezeleni lodwa isithethe omunye wasithombe sakhe sibaziwe imbenge yodwa esithombeni sakhe sibaziwe na.
You can take all the thoughts, do all the dreaming of it.
Ungathatha yonke imicabango ukuphe konke ngayo uyifunde uyifundisise uyivivike nayo yonke enye into futhi ngeke wazisiza nangokuncinyana. Ngakho lokho nje kubulahla konke. Ngijabule kakhulu ukuthi kuyenza ngoba uma kubekwe emcabangweni wakwazi ukuthize ohlakaniphile, thina bantu esihlepu esingenamfundo siyoshiya ngaphandle. Ngakho besingeke saba nethuba.
But God changed it.
Kodwa uNkulunkulu kwamuguqula noma kangaze benakho kaleyo ndlela ukuqaleni. Amabandla njalo akwenza kube nzima, uNkulunkulu kwenza kube lula. Ngakho kwehliselwe phansi endaweni lapho sonke singabona sonke singaba nakho kungokuka noma kubani othandayo.
Now
manje manje umuntu yedwa angeke sindise omunye. Manje akwenzi imehluko ukuthi noma ubani uzama ukuthini, akukho muntu ongasindisa omunye. Akunendaba ukuthi uhlakaniphe kangakanani, ukuthi nasiphi isikhundla, makabe ngumeluzi, umpristi, ubhishophu, ukardinali noma upapa, angeke abe nento eyodwa angayenza ngokusindisa kuphila komuntu ngoba uyisona iqobo lwakhe. Wazalelasanweni wabunje bubini ufika emhlabeni ekhuluma amanga ungumqamima ngakwaze kuqaleni nayiliphi igama ayolisho liyoba ngamanga uma yaliphambene nezwi likaNkulunkulu nohlelo lukaNkulunkulu.
But God made a plan for man to be saved.
kepha uNkulunkulu wenzela umuntu icebo ukuba asindiswe nomuntu angeke anezele lutho kulelo cebo yicabule kaNkulunkulu futhi lelo icebo esifuna ukulifundisisa kulokhu kusa liyini icebo likaNkulunkulu na wathi wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga awami abe yiqiniso
therefore we be darsen to change one sentence
Ngakho-ke singelo kodwa siguqule umusho wodwa ukuwenza enye into. Kunendaba ukuthi imicikilisho yethu nokunye nokunye kufundeka kanjani. Sizomele sikukhohlwe lokho. Leli yizwi likaNkulunkulu angeke nje lenziwa ngeke indlela. UNkulunkulu unecebo usevele ulenzile icebo.
And remember to the first thing.
Futhi kumbulana entweni yokuqala kuze kuba uzalwe ngokusha usoze waqonda. Wakukhuluma kabili uma umuntu engazalwanga ngokusha ngeubone ngisho umbuzo uma umuntu engazalwanga ngokusha ngeubone ngisho umbuzo
Now that's punctuated too The word
manje lokho kuyachizelelwa futhi igama ekwenzeni wonke lawo magama angitshela ukuthi babefanele bawalobe wona ngekathi bethi ngiqinisile ngiqinisile lokho ngukugcizelela njengongofeleba ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe
and the word in one place or many places is translated absolutely
Ngegama endaweni eyodwa noma izindaweni eziningi kuhunyushwe ngokuthi ngokuphelele 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 ngithi kuwe ubani owasho njalo ngabe ukhadinali umpriest umalusi umvangeli uphapha na uNkulunkulu qobo lwakhe
Now there's no excuses He will in no wise
Manje akukho zaba uyakwenza nakanjani nakanjani ngakho konke angeke nanga noma yiphi enye indlela akunendaba ukuthi mkhulu kangakanani ukuthi ubani igama lakhe ukuthi mkhulu kangakanani noma udume kangakanani angeke aqonde ngisho umbuso kaNkulunkulu kuze kuba uzalwa ngokusha isifunde sikhulu Ngibenzile ngibenzile ngithi kuwe qaphelani hambani nithole ukuhunyusha kwesigceke uzothola hayi ukubona ngamehlo akho ubona ngenhliziyo yakho yabo ngeke wabona umbuso kaNkuluNkulu ngamehlo akho ngoba umbuso wangokomoya yabo
In other words you'll never be able to understand the kingdom of God until you are
Ngamazi usoza ukwazi ukuqonda umbuso kaNkuluNkulu uze uzale ngokusha konke kuyimfihlakalo engasombululiwe futhi uma usuzelwa ngokusha amacebo ombuso ubuso qobo lwawo uba ngowangempela kuwe njengoba sokondileka ezokwakha isakhiwo ngale kokuthi afunde ipulani edwetshiwe kunezidingo sakhe ukuba zame ukwakha isakhiwo uma engayiqondi ipulani edwetshiwe bese kuthi-ke uma eseqonde ipulani edwetshiwe khona-ke uyazi ukuthi isakhiwo kanjani isakhiwo leyo yindlela kungayo
You've got to understand
Lokho kwenzeka ngokwanga umbuzo kaNkulunkulu uzofanele uqonde ipulani edwetshiwe futhi awusoze wazi ipulani edwetshiwe uze kuba uzalwa ngokusha futhi uma usuzelwe ngokusha bese uphika ipulani edwetshiwe kwenzakalani na
A lovely little girl that's recently
Intombazanyana ethandekayo esanda ngangivamise ukuhamba nomama wayo ngenkathi sisebasha futhi wayengothandekayo usifazana omuhle igama lakhe nguhalf manje igama lakhe lalingulinga phambi kokuba shade ngenkathi ngangivamise ukwalusa ibandla iMilton Baptist babengabe bandla iUnited Brethren kodwa bangithanda ngempela ngempela futhi yena ngangivamise ukuhamba naye babakhe muva le phezulu kemuva kwamfowethu right lapha futhi ngangivamise ukukhuphukela endlini yabo nentombazanyana yayiyintombazanyana ethandeka kakhulu futhi yayiyintombazanyana engumngane kimi futhi umfowethu le indoda ekahle ethembekile ebandleni ngokubona kwebandla le-United Brethren futhi ngobunye ubusuku wangimema ukuba ngiye ekhaya kanye naye futhi ngihlale ubusuku bonke futhi ngathi mfowethu Marion ngiyojabula ukwenze lokho futhi ngakho emva kokuba inkonzo ziphelile awu intombazana nami zangena emotweni futhi sahamba saqhubeka futhi ngangifanele ngivune edazini lamasango ngiyakhola ngizungeza ngasegqumeni naphezulu ukushaya indlu enkulu endala yezingodo awu sahlala phandle yadini futhi salinde umama nobaba wakhe notate omncane ukuba banyuke Ngathi benyuka sonke sangena futhi saba nezindle zasemini ezincane ngalobo busuku umama wayenokunye phandle futhi siyadla futhi ubaba nami sasilele ndawonye esiteze siphansi embedeni wamaqhubu omkhulu kakhulu nombhede otshani obomile ngaphansi kwawo niyazi kuthiwa ngobumnandi ngempela ungcono kwinani noma yimuphi walabo matrasi abadala ebeauty rest awubatholayo ngizokutshela lokho Uthi ngakho sa umama namantombazane amabili benyukele siteze siphezulu. Futhi ngalobo busuku sisalele lapho umfowethu Lee waba nephupho futhi wayehlala njalo ephikisana nami ngobhaphathizo wamanzi egameni lenkosi uJesu Kristu wayengawukholwa.
And he was a contractor.
Futhi wayengusongodileke ngakho wathi futhi Branham ngiphuphe ipupho nje wayesethi ngiphuphe ngenyukela eNew Albany futhi bengaka imbi yomuntu futhi unginike ibulami edwetshiwe kodwa ngenkathi sengibone indlela ethize asika ngayo amawindi akhe futhi walungisa indawo ethile ngathi lokho kulungile angeke kulunge lokho kuphambene lokho kulungile ngakho ngikwakhe ngendlela engicabange ukuthi kahle futhi ngenkathi esebuye eFlorida evela holiday lakhe bese nginendlu yakhe isithi ayilunge ubuka indlu futhi uyahamba wase Chola ipulani etwetshiwe waseyibuka futhi wathi awusho wakhe indlu yami ngokungesikho futhi ngathi kuye kaba angakhanga indlu yakho ngokungesikho uthini ngale ndawo ewukuthi nokuthi na awu wathi lokho akusikho kwalapho ngempela wathi kuxebule ukuwise uma ulindela ukuba ngikukhokhele uzoyakha ngendlela ipulani etwetshiwe ekusho ngayo Futhi wathi ucabangani ngalokho futhi uBranham na ngathi kunomfutlana owehla khona impela ngaphansi kwendlu lapha futhi saya kuwo wathi angifuni nayikuphi ukuxebuka ngalolo suku ngathi kulungise manje kubeke ngokwepulane edetshiwe Wakhokela kanjani masinyane nje enge yakhe ngakho ke intombazane yakhe ishade umfana kahle indoda ekahle inguso omshini ngapha emisebenzini yesikebe nomfana wanqunywa juqu umune wakhe ngalendlela indoda ekahle futhi banomndeni othandekayo amantombazanyana amathathu futhi enge yawo wonke amaKristu futhi bacula ngosicula ngabathathu uma sike sibe nomhlangano lapha bayeza ukuzosiculela Ngiyenge amantombazanyana ikokode ku music opiano futhi yayinguthisha wo music wemizwilili ngenkathi yayisengumntwana nje ishumi nenhlanhla ishumi nesithupha budala futhi nabantwana esikoleni babemgcona ngezinto ezehlukene nangokuba ngumKristu futhi kwayithusa futhi kwayinika ukwahluleka futhi yalahlekelwa ingqondo yayo futhi babenakhe luzivile futhi wayezoyiyisa esikhungweni sabagula ngenqondo komsombuluko olandelayo futhi babengekho odokotela babengekwazi ukungivumela ngiyibone futhi ngaya ngale njengesivakashi futhi ngahlala ohlangothini lombhede nobaba nomama futhi ngenkathi ngisahlezi lapho umoya ongcwele wanyakaza wangena kulesi i-Our Lady of Peace Sanitarium eLouisville lapho abamukela khona iziguli ezinokwethuka futhi uma kusenethemba ngabo ngakho uma bengebenzele lutho babathumele eMadison eIndiana Nentombazane yayiye emadizini ngalelo viki ba yadlula usizo futhi ngihlezi lapho umbono wafika phambi kwethu futhi ngakhuluma entombazaneni ngegama lenkosi uJesu
and the mother grabbed me by the knee
Nomama wangithakathisa ngedolo wafinyelela phezulu futhi waxakathisa umyeni wakhe ngesandla wayesathi akukaze kube liphutha ngathi ungakhathazeki nje uzophila ngaphuma endlini ngokushesha Ngalaba busuku ngelesishiyagalolunye ngqo ucingo lwakhala noma ngikholwa ukuthi kwakukancane ngaphambi kwelesishiyagalolunye ngaphambi kokuba ngize ebandleni ngalobo busuku kwakungesonto nobaba nenhliziyo yakhe imangele kakhulu wathi angikwazanga ukuya ekhaya ngiphethe izindaba ezimnandi futhi Branham wathi udokotela uyangena ukuthi wahlola intombazane yami wathi kwenzakaleni kuyona na ingaye ekhaya kusasa. Ngenkathi umama wayelalise isidumbu emaviki ambalwa adlule lapho osicula kubathathu waye phansi lapho intombazanyana ikahle nje ngakho konke engaba yikho yona nomngani wayo womfana bebahle wo ngiyakutshela ipulane edwetshiwe yizwi likaNkulunkulu yilo elichaza ukuhlela lokuthi simelwe sizalwe ngokusha kanjani.
First we reckon ourselves sinners and worthy of condemnation.
Sizibala izoni nezifanele kulahlwa futhi sonke sizalelwe sonweni futhi sabunjwe ebubini akukho ngxenye ezwakalayo ngathi.
Our minds are bad. Our soul is corruptible. Our constant thinking is evil.
Mithole yethu mibi, ubefumula wethu ngokohlakele, ucabanga kwethu kanjalo njalo kubi, konke ukucabangela komcabango omqondo umuntu kubi, isoni futhi nokuthi umzimba wethu uthakathaka, umoya wethu awulungile, futhi sigcwele nje ukukhohlakala, futhi kungenzeka kanjalo kuba yinto ekhohlakele ivezwa kunye okuhle ekukhohlakaleni na.
Let me say this, that in Job 14th chapter, he said, seeing it man is born of a woman, is full of sorrow, troubles,
what you mundo zelo was in Fazano, fellow Sisi, the way I lose, we are Vella, Jacobala, Boone, Utia Kubega, Jacob Prometi, Kubega, Kulum, what you want a fellow with some Bulugile, a Gugalena, Kako Nayet.
You stick your bucket down into the well and pull out a bucket of water, and it's stagnant. It stinks.
Womundi wonakalisiwe isono uzalela sonweni ngokomzimba futhi wabunje bubini futhi ufika ezweni ekhuluma manga ngakho ke ukuthi uphefumulo wakho uqobo wonakalisiwe akukho nto elungile.
One cannot redeem the other because it's all wrong. You can't take a bucket full of water here. That's contaminated. But God determined to save man. He placed upon him the iniquity of us all. The penalty of sin
was in the end of the sin is death. Sin is death. And the penalty of death is death.
What if this morning the penalty to leave this room was $100 billion? There's none of us could leave.
Kunganjani uma kulokhu kusa inhlawulo yokuphuma kulendlu yayiyisigidi samadola na ngekho bengaphuma isizathu angekho nothe kangako kodwa manje ke uma omunye engenile obenothe ngokwenele ukusikhokhela sonke. Uthatha oyedwa angeke sakwenza, wathatha oyedwa wayefanelekile. Oh, ngibiza kanjani ukuthi bengingama lapho kwesikhashana futhi ngibuyele muva futhi ngicoshe uRuthi noNaomi futhi ngikhombisa ukuthi kanjani umhlengo wesihlobo ukuhlenga ifa elawa wayefanele kuqala efanelekile wayefanele abe isihlobo.
Therefore God the Spirit Jehovah became kin.
Ngakho-ke uNkulunkulu moya uJehova waba isihlobo sabafo kithi ngokuthatha isimbo senyama waba isihlobo sabafo wayefanele abe yilokho ngakho wayefanele abe ngofanelekile futhi nguye waveza lowo mthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncemtithonjeni ka-Emanueli wayenguye owathwala ububi bethu.
A beautiful type. I got your numbers. I've got my scriptures wrote down here. And numbers. The beautiful type.
Sifanele sizihle nginazo lapha kuNumeri.
Nginemibhalo
yami phale phansi lapha kuNumeri. Sifanele sizihle sakho siphakathi lapho singukuthi ugonke kuhle uma ungakubona. Inyoka yethusi iphakanyiswe ehlane. Kanjani ukuthi izeli leyo nyoka kubona yayilumela kufa futhi kwakungekho khambi.
There wasn't a physician among them who had the remedy of the cure. They had physicians among them.
Kwakungekho zinyanga phakathi kwabo eyayinekhambi noma iselapho babenezinyanga phakathi kwabo kodwa kungesiso esalokho kuluma njengoba ngishilo nje akukho zinyanga phakathi kwethu ezingalapha izono ngukulumela kufa futhi sonke sinecala sonke sibunjwe ebubini sonke sinecala kodwa uNkulunkulu wenzani na.
They was guilty then. Then death had to be paid, the penalty.
Babelecala ngale onkathi wasekuthi ke ukufa kokufanele kukhokhwe inhlawulo yesono kodwa uNkulunkulu wayenomose ukubamisa inyoka yethusi wayeseyibeka ezixotsheni ukuthi akukho lutho abantu abangakwenza akukho mali ababefanele bayikhokhe akukho lutho hlobo akukho zivumokolo ukuba bazisho ngekhanda akukho mabadla ababefanele bajo yine nje buka futhi uphile.
Look and live.
Ngiyabona ukuthi kulula kangakanani na buka futhi uphile ungalijoyini ibandla akukho dlingoza uthi ngeke ukuba uzwe umuzi oxakile buka nje futhi uphile yilokho kuphela kulula kakhulu. Kungasikho ukuthi uma ungakhumbula yonke imiyalo eyishumi nizophila. Kungasikho ukuthi uma nazi yonke imithetho esisekelo buka nje futhi uphile yilokho kuphela obekudingeka ukwenze futhi wonke umuntu owabheka phezulu kuye waphila.
Jesus when he was here on earth he said talking to Nicodemus here.
UJesu ngenkathi wayelapha emhlabeni washo ekhuluma kuNicodemus lapha wathi njengoMose waphakamisa inyoka yethusi ehlane kanjalo indoda leyo umuntu imele ukuphakanyiswa ngakho kufanele ngani na ngendlela efanayo ngokwento efanayo inhloso efanayo ukwenza umsebenzi ofanayo.
Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice the serpent?
Ngizokuzwa iningi lokhu kudida abantu mabebona inyoka imela uJesu, inyoka yamela uJesu kangaka nike naqaphela ukuthi inyoka yayingukufa na kwakungekho kuphila kuyo uJesu wafa.
Like Cain. When he slew Abel.
Yo Kaini, ngenkathi enqume uAbela, uAbela wafika altare nomhlatshelo wakhe, emva kokuba uAbela esenikele umhlatshelo wakhe, futhi wabulala umhlatshelo wakhe ngenxa yesono sakhe, khona ke wafe altare lifanayo nomhlatshelo wakhe.
In order to be born again. You have to die on the altar with your sacrifice.
Uzozala ukusho mele ukuba ufe altar nomhlatshelo wakho ufe finje ngoba wayenjalo futhi uzozala kwakusha inyoka yayike nako ukuphila kuyo.
And you say why was it brass?
Futhi wena uthi kungani kwaba ithusi na? Ithusi limele ukwahlulelwa, ukwahlulelwa ngokukaNkulunkulu. Nike naqaphela eBhayibhelini eTestamente elidala, ialtare lalenziwa ngethusi. Lapho umhlatshelo wawushiswa khona na, ithusi likhuluma ngokwahlulelwa. Njengo Eliya ezinsukwini zakhe wayakubuka eziphakaphakeni kubone uma kwakukhona yini imvula eyezayo emva komkhuleko wakhe. Futhi wathi isiphakaphaka zibukeka njengejuzi kwakuyini na ukwahlulelwa ngokukaNkulunkulu phezu kwabantu abangakholwayo, isizwe singakholwayo esalahla uNkulunkulu. Kwakungukwehlulela ngokukaNkulunkulu kuyijuzi.
And the serpent itself, its form, represented sin already judged. For the serpent was judged in the Garden of Eden.
And he was judged in the Garden of Eden.
And when we look at Christ, you see the penalty. The only one, God Himself, made flesh.
Kuthe kathi sibuka kuKristu, bona inhlawulo yena kuphela. UNkulunkulu qobo lwakhe enziwe inyama. UNkulunkulu eza emhlabeni futhi wabalela kuye isono sethu sonke. Futhi sahlulelwa nolaka lukaNkulunkulu Somandla, wathululelwa phezu komzimba wakhe. Futhi lapho sahlakazwa siphambanweni. Lokho yisahlulelo sangempela.
He tread the winepress of the wrath of God. Show us that even no life in the serpent. It was absolutely crystallized. That was the penalty.
Kukho kuphila enyokweni, wacacisa ngokuphelele leyo kwakuyinhlawulo. Wafa kwaze kwathi umhlaba waba namahloni ngawo uqobo. Wafa kwaze kwathi zinkanyezi zaba namahloni. Wahlusha kwaze kwathi ilanga langakhanyisa. Wahlusha kwaze kwathi inyanga yacima ukukhanya kwayo. Wahlusha kwaze kwathi ngisho izakhi zomhlaba zaba mnyama kakhulu futhi zafiphala. Kwaze kwaba yiphakathi nobusuku wafiphala kakhulu ngangokuthi wawungakuphatha kwakungelutho. Akekho wake wahlushwa kanjalo noma ongahlushwa kanjalo. Akukho okufayo okungadlula kukho kodwa wahlushwa ngakho. Unkulunkulu wabeka phezu kwakhe ububi bethu sonke futhi wedlulisela isehlulelo sakhe phezu kwakhe futhi wanyathela isigayo sewayini solaka lukaNkulunkulu yedwa engenasizo. Kwakungekho lutho kumsiza. UNkulunkulu wabeka inhlawulo yonke into yayingaphansi kwaleyo nhlawulo futhi akukho lutho olwalungamsiza ngoba sonke sinecala. Akukho mpristi omkhulu owayengeza abe umsizile. Akukho okwakungamsiza. Akukho papa. Akukho ngelozi. Yonke into yamela muva futhi yakubukela.
Lokho
kwakuyimizuzwana emikhulu eyake yenzeka emlandweni wezwe. Wafa kwaze kwathi akukho naconsi lokuphila lasala kuye. Waba njengenyoka yethusi, isithombe sicacile silenge siphambanweni.
Now, the approach to this birth, there is approach to it.
Manje indlela yokuza kulokhu kuzalwa kunendlela yokuza kukho futhi ukuba ukuza kulokhu kuzalwa uzomele udlule enkambisweni njengayo yonke into ephilayo. Yonke into ephilayo futhi izomele ife kuqala.
And you cannot keep your same spirit. You cannot keep your same habits.
futhi ungeke wagcina umoya wakho ofanayo, ungeke wagcina imikhuba yakhe efanayo, ungeke wagcina imicabango yakhe efanayo. Uzomele ufe, uzomele ufe njengoba afa, uzofanele ufe ealtare lakhe njengoba u-Abela yenze ngekudlu lakhe. Uzomele ufe newundlu lakho, uzomele ufe. Ufe ekucabangeni kwakho uqobo, uzalwe ekucabangeni kwakhe. Mawube ngini umqondo wakukristu, uzomele ucabange imicabango yakhe. Futhi manje mfowethu, tete wethu, ake ngisho lokhu ngokuhlakanipha njengoba ngazi ukuthi ushiywa kanjani. Ungayicabanga kanjani imicabango yakhe futhi uphika izwi lakhe futhi noko uzisho ukuthi uzelwe ngokusha na?
Just ask yourself that question. How can you do it?
Zibuze lo mbuzo nje, ungakwenza kanjani na? Ungeke. Uma uzelwe ngokusha, unemicabango yakhe. Uma umqondo kaKristu kini, ngakho nizidalwa ezisha, iBhayibheli lisifundisa lokho. Futhi uma nayemuphi umfowethu bethanda ukuawu, ufumane lezo zidalwa, gcina lelo gama izidalwa kwisichazamazwi ilexicon. Futhi uzofumana ukuthi igama izidalwa kunokuhunyushiwe ngokukhuluma noma uhunyushiwe ngokubhalwa. Izidalwa esisha, ngoba uyizidalwa sinye. Izidalwa singumuntu, sizalwe ngezifiso zocansi lapha emhlabeni. Futhi manje uyizidalwa esisha, sizalwe ngomoya. Micabango yakho qobo ingefile ife kakhulu kuze kuthi icace njengenyoka yethusi noma njengoba afa ngenkathi yamazulu nomhlaba naye yonke into yafakaza ukuthi wefile wafa kwaze kwathi wafa kakhulu ngangokuthi ngisho igazi lakhe lamanzi kwahlukana emzimbeni wakhe. Ukufa kwakhe kwaba kukhulu kakhulu, kwaze ngithi umhlaba waba nokuquleka, waze bazama wangangazela, kwaze kwaqhekezeka abadwala ezintabeni. Yini engafake njalo na? Akukho kufa kukaPapa obekungenza lokho, akukho kufa kukamelusi obekungenza lokho. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu esenyemeni wafa eziphambanweni, umhlaba waba nokuquleka, ukwazi ukuthi lona impela yize likhulukile likaNkulunkulu, amadwala nokuthuli, izinduku nezagila nezihlahla zileke emhlabeni nezinkanyezi nenyanga, lona impela izwi lakhe likhulunyiwe, libona umdali walo eba yinyama, futhi nesono sathululelwa phezu kwakhe. Laka likaNkulunkulu lathululelwa phezu kwakhe, kwaze kwathi inyanga yacisha kukhanya kwayo, ilanga lacisha kukhanya kwalo, umhlaba waba nokuzamazaba kwemizwa ukuquleka, kwakungasakazeka kube yizicucu uma kwakungesiloni kusasa lethu yonke into. Futhi uma izakhi zakhe zomhlaba ngokubuka zibone kwakwenzeka, kwazizamazamisa kulezo zimo ukuthi kwakuyofanele kwenzeni kimi nakuwe na? Yayiyofanele yenze njani imiphefumulo yethu ngenkathi sibuka futhi sibone lokho uNkulunkulu asenzela khona na? Futhi konke kwenzelwa wena nami. Kwakuyofanele kwenzeni kithi na? Siqhubeke soneni na? uNkulunkulu yala, kodwa ukuqhela izonweni futhi ufe esonweni. Anibona ukuthi isono sathani kuye na? Isono sambulala futhi wathatha inhlawulo yesono ukuze alethe ukulunga kukaNkulunkulu kuwe nami. Ngakho uma ulunga kukaNkulunkulu kuza kithina, isono sifile emizimbeni yethu efayo. Wo, ngithemba ukuthi niyakubona.
Yes, to be born again, you must go through a process of death.
Yeah, ukuze uzalwe ngokusho fanele udlule endleleni yokufa. Konke kuyedlula. Uthatha uhlamvu lombila, uma lombila uke ulindele ukuphila futhi uzomela ufe kuqala.
If a grain of wheat ever expects to live again, it's totally impossible.
Amen.
For that corn, that wheat,
uma uhlamvu lukakolo luke lulindele ukuphila futhi akunakwenzeka hlobo, ngokuba lo mbila, lo kolo, leyo mbali, leso sihlahla, lo matshani, leyo mfino, yonke into elindele ukuphila futhi ifanele ife kuqala.
Amen.
and how you go to escape it.
Manje ke uzokwenza kanjani na umele ufe kuqala umele ufe ufe kanjani na uwena uqobo ufe kukho konke ukuze ukwazi ukuzala ngokusha uzomele wenze lokho uma ungafi angeke inhlobo uphile futhi.
Did you know each day something has to die so you can live?
Futhubukani, benazi ukuthi usuku ngalunye kuzomela kufe kuthize ukuze uphile na. Manje nginina ma Seventh Day Adventist ophakathi kwethu abantu abaningi bathi bengingeke ngadubule ngwejeje mfowethu Branham bengingeke ngabulala inyamazana idiye noma unogwaja inhlanzi ngoba angikholwa ukuthi zimele zibulale izinto.
My brother, did you know that the vegetables and things that you eat is life also?
Fwethu, bwazi ukuthi imifino nezinto ezidlayo iyaphila nayo na? Uzomela ukubulale. Futhi indlela kuphela ongaphila ngayo kulokhu kuphila ukuthile uzomela kufe ukuze uphile ngokuphila kwakho okufileyo.
Now, if something has to die so you
can live, uma kuthize kuzomela kufe ukuze uphile ngokuphila kwakho okufayo laba emhlabeni ukuphila ngokufayo ngabo kuthile akumelanga kufe ukuze kuthi ngokuphila kwakho uyophila iphakade na zibuze lo mbuzo nje.
And that one was Christ, because no other one has immortality.
Lalowo kwakunguKristu ngoba akekho omunye ongena kufa ngendlela kuphela engena kufa futhi ukunika yena uqobo ngokuthi umukele yena nje manje kufanele kufe. Manje lokho kuchaza ukuthi phenya ikhasi elisha manje kulo nyaka omusha wena uthi Mfowethu Branham bengilokhu ngiza lapha isikhathi eside ngibe yilunga lebandla lo nyaka omusha ngizophenya ikhasi elisha futhi ngiqale kabusha. Lokho kuchazi lokho hayi ukuthi phenya ikhasi elisha kodwa empeleni yiva futhi uzale ngokusha yebo. Uzomela uzizwe unecala kakhulu uma ebukhoneni bakhe noma ngabe uhamba ngendlela yeMethodist noma indlela yeBaptist noma ngabe yiphi indlela oyihambayo uzomela ube necala kakhulu futhi uzwe unecala kakhulu kuze kuba kuyokubulala kunjalo kuyokubulala. Ngile yakho yasazweni iyofa khona lapho uzofanele uzizwele wena uqobo unecala kakhulu ebukhoneni bukaNkulunkulu uze kuwe impilo yakho yasazweni ife khona lapho umbuzo wesono usuku uphelele ngenkathi umi ebukhoneni bakhe.
When you look like that, you're sure to live.
Uma ubuka kanjalo uqinisekile ukuphila ngoba uyafa ngendlela kuphela ungaphila ngayo futhi ukuba ufe kuqala ukuze uphile futhi. Manje niyabona ukuthi ngiza kuphi aniboni na kuyini ukuzalwa ukuzalwa okusha uqala ukufa ukuze uzale ngokusha futhi uma usenezinto zenze kuwe awuzelwe ngokusha futhi uzozisho kanjani ukuthi uzelwe ngokusha futhi usalokhu usenezinto zenze zilenga kuwe na niyabo ungakwenza kanjani na.
Young Christian the other day.
AmaKristu asemasha ngolunye usuku isikhatshana sabantu angisho ukuthi abasiwo kodwa ekubukeni kwezinye izithombe abesifazane abangamaKristu abesilisa abangamaKristu bonke bethandeka ngakomunye nomunye begqoka amasuti kubhukuda ekubhukudeni.
It's just they said that's real love. That's real filth.
Amen.
Niyabona nje kuyi bathi lelo uthando lwangempela lokho ngokungcola kwangempela akusilo uthando. Uthando lubonakaliswa ngokwehlukile kulokho.
Our souls are placed by faith on his brass altar.
Imiphefumulo yethu ibekwe ngokukholwa ealtare lakhe lethusi ukwahlulela kukaNkulunkulu nomnikelo wethu usushisiwe. Manje kumbulani ngenkathi u-Elija ngaphansi kwalezo zibhakabhaka eziyithusi wabeka umnikelo kaNkulunkulu phezu kwealtare umnikelo washiswa. Ubani akashizanga umnikelo wakhe angifuni ukusho lokhu kodwa ngifanele ngikusho futhi uma uye ebandleni futhi wamukele izivumo kholo zabo nezinhlobo zabo zemibhapathizo nomnikelo ofanelekile wena uqobo ukuba ubeke phezu kwawo lapho ungathi uvuke uqhaqhazela ukhuluma ngezilimi ugijima lonke iphansi lendlu noma ungathi uvuke ukhale zinyembezi kodwa umoya omnikelo wawumukelwe nguNkulunkulu ushisiwe izwe lifile kuwe.
You're gone. For we reckon ourselves dead and buried.
Wambile ngokuba sizibona thina uqobo sifile futhi sembelwe sifile futhi sifihle kuKristu sifihle kuKristu futhi ngale kwaloko manje ke emva kwaloko sifile futhi simbelwe futhi zafihle kuKristu bese ke sinakunyekwa ngophawu ngomoya ongcwele.
You see what I mean now? You are dead.
Ngiyabona ukuthi ngicaza ukuthini manje na? Nifile imiphefumulo yethu ibekwe phezu kokwahlulela kwakhe kukaNkulunkulu. Lelo ithusi uma imiphefumulo yethu ubekwe phezu kwealtare lokwahlulela kukaNkulunkulu. Yayiyini inhlawulo na? Ukufa.
And when you lay yourself
futhi uma uzibeka wena uqobo phezu kwealtare likaNkulunkulu ukubiza ngokufa phezu kwesoni ungavuka kanjani lapho uphile esonweni uma uNkulunkulu emukele umhletshelo na?
Is it clear now?
Ngabe kuyacaca manje na? Uyafa nini eqinisweni niyashizwa futhi niyashizwa kakhulu akusasilele lutho kuwe kodwa lesi simo omi kuso njengenyoka yethusi njengoKristu wayenjalo ngenkathi bemsusa efile futhi ebande ziphambanweni ufile.
Because why? You're on God's altar of judgment.
Ngoba yini na? Use altar likaNkulunkulu lokwahlulela. Siyini sahlulelo sakhe na? Uma umahluleli esedlulise isigwebo sakhe, siyini isigwebo senhlawulo yakhe na? Ukufa. Futhi uma ubeka umphefumulo wakho phezu kwealtar lakhe lokwahlulela, ngukufa kuwe. Manje niyakujola na? Oh, ungathi uvuke lapho futhi wenze noma yini, ungathi usine moyeni, ungathi ukhale njenga noma ubani obeyokhala, ungathi wehle wenyuke kwiphansi lendlu, ungathi ujoine lonke ibandla, ungathi wenze noma yini ofuna kuyenza. Ngikhuluma kumaPentecostal manje, futhi ubuyele muva ngo phandle futhi wonakalise umkamuntu, ugekeze emzini wendoda, abange beni besifazane. Uyabuyela muva ngqo ungena indaba ukuthi izi lifike kanjani kuwe ukuba wenze ngokufanelekile nezinto ungeke waliqonda awusoze wayekele izinwele zakho zikhule owesifazane noma lokho awusoze waqoka ngokungafanelekile uyobe usalokhu ufana ncamashi njengeze ngoba awufile ezweni nokho uphila nakho. Abanye benu madoda nisoze nayeka ukuphuza ukubhema nisoze nayeka ukugalukela abesifazane abangcolile abaqoke ngokunengekayo uma ubabona esitaladini esikudleni sokufulethelisa umhlane uhamba uyolokhu ukhanuka khona ngqo uqhubeke ngokufanayo ngobani na? Uyaphila neze namanje kodwa uma lo mhlatshelo sewemukelwe ufile kunjalo. Niyakuzwa engikuchazayo na? Niyaqonda ukuthi ngikhuluma ngani na? Nanjo phefumulo wakho ubekwe phezu kwalelo altare lesahlulelo sethuzi likaNkulunkulu bese kuthi ke uNkulunkulu wamukela manje ukhombisa ukuthi awukawemukeli lokho uma kwenza uma usaphila ezweni uNkulunkulu akagazi awuthathe. Manje nina bantu nikhuluma ngokuthola umoya ongcwele nokuthi nimele nilinde kade kangakanani nakho lapho nikhona kuze kuba uNkulunkulu wemukela lo mhlatshelo kuze kuba ubekweza hluleleni zakhe lapho kuze kuba isahlulelo sakhe ngempela sesibulele imizwa yakho. Ngathi uthi awu ngizobhenya ikhasi elisha lokho akusikho awu ngiyazi ngangivamise ukubhema ngizoyeka ukubhema lokho kuselokhu kungesikho kuze kuba uNkulunkulu wemukela lo mhlatshelo ealtare lakhe lethusi ealtare lakhe yisehlulelo. Siyini sehlulelo sakhe na? Ukufa. Leyo inhlawulo umphefumulo wonileyo uhlala kulokho uyakufa angikajali ngokwenzile. Jesus wathi abaningi bayoze kimi ngalolo suku futhi bathi Nkosi angenzanga lokhu nalokho na athi sukani kimi nina benza bokubi niyabo. Umalo mhlatshelo sewemukelwe ngumlilo futhi ukhuphuka kanjalo nomusa unyuka uvuka nomhlatshelo wakho emazulwini futhi unamekwe ngophawu wasuswa izintweni zezweke umphefumulo wethu usaltare lakhe.
What are you done then? After you have been died, then what are you to do? Then you are conceived anew.
Kwenzeni ke emva kokuba usufile wena ke uzokwenzani na ngakho ke uzele kabusha uzalwe ngokusha uqala wazalelwa kubini manje uzelwe ngokuthize okusha kuyini na izwi liphilayo amen lokho kuyakuguqula manje akuguquli na manje sedlulile emzabalazweni emva kokubona lokho ukuzomele ukwenze manje kwenzakalani na uzalwe kabusha ezwini liphilayo Kuyini na yizi liphila kuwe uqala kubona izinto ngokwehlukile lapho ngesinye isikhathi wawungekubona lokho manje usuya kubona kunokwehlukile manje kwenza yonke imibhalo ihlangane ndawonye yenza konke kuhlangane kwesisila sejuba ngokuyiko nje manje-ke manje into ethize kuqala kwenzeka manje ufa ekucabangeni kwakho uqobo manje usuzelwe ngoba sihlanzwe ngamanzi ezwi kunjalo na wenzani ngegala masinyane nje isizaliwe na uyamgeza kunjalo masinyane nje umuntu yasefe kuyena qobo uzala ngokukankulunkulu uhlanzwa ngamanzi ezwi amen uma lithi igama likajesu wena uthi igama likajesu lithi ufanele uzala ngokusha wena usho into efanayo konke okushiwo ngunkulunkulu uhlanzwa ngamanzi ezwi amen manje zilungele ukuphila manje zilungele ukuba qala manje manje uzalwe kabusha wazalwa emndenini kankulunkulu nomzali omusha yebo mnumzane abaphathi benu babevame ukuba manje unabaphathi okhona manje unomzali omusha ungeke wazalwa ngaphandle kokuba nomzali ngakho uma uzalwe ebuzalwaneni bebandla yilokho nakho uma uzalelwe esivumweni kholo nakho lapho khona kodwa uma uzalelwe kunkulunkulu wazala zini lakhe unomzali omusha lonke unkulunkulu elungele ukwenza izwi lakhe laziwe phakathi nani alikhulume ngani o umzali omusha lo mzali ngunkulunkulu ulungele ukuthatha izwi lakhe manje asevele ukhulumile futhi walibeka phakathi kuwe futhi walenze libe ukuphila niyabo manje ninokuqeqeshwa kwenu manje nilungele ukuya ekuqeqeshweni manje ukuqeqeshwa kwengane leyo yingxenye elukhuni uma ucabanga ukuthi ubuya umele wenze lokhu nezwi likusika ngapha futhi likukhombisa enye into ethize kungani bakholwa ukuthi ngale lokho akwenzi nayimuphi umehluko kulokho abakukholwayo naku okwashiwo ngunkulunkulu ufanele ube ngako kukababa manje usuzalwa ngokusha manje uyalunga uyalulanyiswa unomzali omusha ngakho ukuze uma usuzalwe ngokusha futhi unomzali omusha kona-ke unemvelo entsha imvelo endala isifile futhi unemvelo entsha wake wahamba ngenye indlela manje uhamba ngenye indlela wake wahamba ngale ndlela wehla manje usuhamba ngale ndlela unyuka izifiso zakho zibekwe ezintweni zaphezulu ukufisa okusha awusazithandi izinto zezwe ukufisa kwakho ngokukankulunkulu awunendaba ukuthi umuntu uthini ukuthi bakuhleka kanjani futhi bethi uhlobo oludala noma ngabe kuyini kanjalo awukhathazeki ngoba uzalwa ngokwaphezulu futhi ukufisa kwakho kubekwe ezintweni zaphezulu unkulunkulu akanamahloni ngawe nawe awunamahloni ngayo kunjalo ngakho ufunde isahluko sekushumi nanye ezamahebheru khona lapha nginako kubhalwe phansi njengenkathi abantu ngalolo suku ukuthi benza kanjani ukuthi bazulazula kanjani bembathe izikhumba zezimvu okwadule futhi behlwempu naye yonke enye into kubo izwe alibafanele niyabo kufundeni kuyona isiza futhi ningabuka lapho abantu abanjani uma imvelo yabo iguqulwa kwenzakalani
now what kind of nature have you got then brother Branham his nature
manje unehlobo luni lwemvelo-ke wethu ubranham na imvelo yakhe uma benginemvelo kababa wami khona-ke bengiyokwenza izinto ubaba wami azenza kodwa manje ukuthi ngizela kokusha kuncike kutheni bekungubani ubaba wami Uma uzalwe nje ebandleni unobaba webandla uthi ungambiza ngobaba uma ufuna umbiza nangani noma yini oyifunayo ngoba ungubaba wakho kodwa uma baba wakho kunguNkulunkulu futhi uzalelwe emndenini kaNkulunkulu ubona lezo zinto eziphathelene noNkulunkulu kulungile khona ke ungumntwana kaNkulunkulu imvelo yakho imvelo kaNkulunkulu Ngaka umabange ho uyabeza abanye bethi ho ibandla lethu likhola ukuthi izinsuku zasibengalisa sola dlule ngokukhola kanjani ukuthi izinsuku zasibengalisa sola dlule lapho yona imvelo uqoba kaNkuluNkulu kuwe na
When he is altogether miracle
Mayeda wonke isibangaliso na imvelo yakhe isibangaliso imikhuba yakhe isibangaliso kuyena bonke kuyisibangaliso ungaba kanjani noma yini engegebe isibangaliso na ukuzala kwakho kokusho kuyisibangaliso ukuphila kwakho kusho kuyisibangaliso ngisho nemvelo yakho isibangaliso ubungabuka kanjani emuva futhi uthi lezo zinto zifile lokhu yikho niyabo izidalo esisha izidalo esisha impela
Kuringaja
abantwana ezalwa bonke babe izinkukhu kodwa oyedwa wayengukhozi wayengumfo omncane enqaba wayehluke ngakho konke kodwa niyabo wazalelwa kolunye ohlangothi imbewu neqanda wakuhlukene kwenze inyoni ehlukile Ngokungangabazi wayebukeke engavamile waziphatha ngokuxakile kubo bonke kodwa waye waziphatha ngokwemvelo kuphela ngoba wayengenakwenza okunye ngoba wayelukhozi imvelo yakhe yayilukhozi ngakho ilokho konke engaba yikho kwakulukhozi kodwa kunabaningi babo phandle phakathi kulamahlelo empeleni bayizinkozi kodwa ungabuki nje ngqo ukubabona beqhiyeme odakene nezinto zezwe niyabo lowo ngumsebenzi wabo hambani nibathole Ngolunye usuku umama Khoza omdala uza kapa uthi uyacabanga ukuthi sikukukazi besiyoke simgcine emhlabathini sikhathi eside na kule ndaba ukuthi sakukuza kangakanani kahle kanjani sathi woza lapha sithandwa ngithole kuthize kodwa lapha woza ohe izifiso zakhe zazisentweni yaphezulu futhi waye kohlangana nazo akusekho mahlelo akhe ngeke wamsusa kuso Futhi indodeza lokho kukaNkulunkulu ngeke waphinde ubuyisele kulokho kungcono kubolile kwesono ufile futhi uzele ngokusha uyizidalwa esisha unemvelo yokhozi uzomela angene ezibhakabhakeni futhi eshibeke uzomela avuke lapho lapho kukhona khona umama wakhe umzali wakhe futhi ingale ndlela indoda ekholwayo iheha woza ujoyine ibandla lethu manje lokho ngokuhlanya usuku manje uma lelokho selincane mhlawumbe lumi phandle lapho futhi lwezwa lowo mama ekhala futhi lobuka ngokuzungeza futhi lwathi uphi na lapha Mhlawumbe wakhala into ethize efana nalokhu okhozini oluncane uJesu Kristu nguyizolo namuhla naphakade nomama wathi izinsuku zezimangaliso zaledlule kwakho izinsuku zezimangaliso zaledlule ayikho into enjalo lokho ngukuhlange hohe ngani wawungeke usalubamba sengiyaluza nje luthi mama ngiphakamele kanjani lapho na Bakuzisa amaphiko akho nje sithandwa iloko kuphela odingeka ukwenze ulukhozi hamba ngokukholwa nje Kuzoba kanjani mama na angazi qhubeka uhambe nje nalo luza ukubakuza kwalo kokuqala kuncane luhlale zixotshene sibile laphakama kangaka empeleni wathi woza nje ngizokubamba iloko kuphela Imvelo enje izidalo esisha imvelo kaBaba wakho futhi ukhona futhi uthatha lonke izwi yalishilo wonke amazwi obuntu egamanga aphambene nezwi leli yizwi likaNkulunkulu niyabo iBhayibheli liqinisile ngigajala ukuthi ibandla lithini iBhayibheli lisalokhu liqinisile uwe ngoba imvelo yakho isiguquliwe Manje uma unono baba bandla yokholelo kulowo baba bandla kodwa uma unobaba uNkulunkulu yokholelo zilile kaNkulunkulu uma unobaba ebandleni uzokukholwa lokho ngoba ngomvelo yakhe lo ngubaba wakho kodwa uma ubaba wakho kuNkulunkulu khona ke uyokholwa izwi likaNkulunkulu Uma ulibandla uyokholwa izwi lakhe, uyokholwa izwi lebandla, uyoba yilokho ibandla likushoyo. Kodwa uma uzelwe ngokusha, khona ke uyokholwa ukushiywa nguNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ungubaba wakho, hayi izwe noma izivumo khona zebandla. Ngiyangikhumbuze ngolunye usuku ba eyadini bathi babe netata elalilandele ezinye izinkukhu netata niyazi lalingumfo omncane oxakile kulezo zinkukhu wayethi ukuba kuze lozima niyazi mlomo omkhulu niyazi kodwa lokho ukuba lona lalinguso lozima lalinalowo mlomo lapho ngenhloso ethize futhi landela ngidagela ukuthi ngezinye izikhathi umkristu ubukeke ngomncanyana athole ukuba kwasangele kancane kodwa lokho kulapho ngenhloso Zenebo ngakho lona lalibukeka lixakile inqobo nje uma lalikijima lizungeza nezinkukhu futhi lalinga amagalikuli nezinto zazinomlenyana omncane futhi zona futhi ngesikhathi izinto abazenza futhi azakhiwanga njengalelo tata Ngolikisuku umama walihola nesigejane sezinkukhu kanye nalo bandle ngemuva lalihlala njalo lisemuva le niyazi ukuthi akube njalo aluzange lukhulume ngisho njengabo ulimi lwalo lolehlukile babengezwani ingaleyo ndlela ngomKristu uma ezelwe ngokusha niyabo uvele eqandeni elihlukile ilokho kuphela niyabo mhlawumbe une ngikhola ukuthi baningi ababo bandle lapha kulamabandla angamahlelo la awo yitata la ngoqobo kodwa anomholi oyisikukukazi kunjalo ngakho abakutholi nje lokho kuzwakala ungubuhlaza ngikuqondile ngaleyo ndlela kodwa ngizama ukwenza iphuzu ngelilanga waliholela phandle kude kakhulu ngemuva kwehokwe kwakukhona amanzi agijimayo ehla ngemuva kwehokwe ya isiphethu siphuma umfudlana futhi lalihamba hamba ngapho lizibuza ukuthi konke kumayelana nani niyazi lilandela isikukukazi ngapho futhi ngani lalingaluthandi ngisho uhlobo lokudla babeludla lwalungabukeki kahle kulona lezi zinto ezindala abazenzayo kwakungabukeki kukuhle Ngakho emva kwesikhashana kwenzeka abambe umoya ohokela kahle nje ngabe kuvelephi lokho na lokho kuphefumula okuncane kwasezulwini bamba lowo moya omncane wento ethize evuselelayo intshumayelo ehehayo kuwe ishaye ngele phakathi uzwe yizwi ligxile kwehange eqobo lwalo kukhazimule kwasezulwini Ngiyacabanga ho ngandlela thize kukhona umunye ukuthi umoya enginawo ugcwalisa imvelo yami la uphefumula futhi kundawo ndawo manje ngeke wangitshela kundawo ndawo ngiyazi ukuthi kukhona into ethize ndawo ndawo engibowayo hayi kulesi sivumo kolo niyabo niyazi ukuthi ngichaza ukuthini na Lawo ke namanzi nemvelo yalo yayili tata ngakho itatana manzi kuhamba ndawonye nje yileyo ndlela ikhola noNkulunkulu abahamba ngayo ndawonye ngokuqondile linokunye ukuhogela okukhulu ngawo uma ngokuqine kakhulu ebasikashana umoya waqala ukuphephetha njengovunguzayo umoya namandla neyazi uqala ukuphephetha umoya opholile uvela ngqo emanzini uya kulo libange lisakwazi ukukumela ezathe entabeni laha Lipapaza nje niyazi liyama hong hong lo mlomo omncane liqombola phezulu emoyeni niyazi lahogela manzi
Though he said you fanatic get back here
Zikukaza sidala sathi wena hlanya buya lapha akulungile hlobo selivele liyogela manzi lalisendleleni yalo ebheke emanzini kunomthombo ocwaniswe ngegazi elimunywe emthanjeni kaEmmanuel lapho izoni ziciliswe ngaphansi kwethandala futhi lasusa lonke ibala lesono sabo Ukuzwa ngempela kafuni lutho kuzomhlanganisa nezwe abafuni ukuhlala ngapha amahlaba futhi bezibuza ukuthi bakuphi futhi namhlanje bangama Methodist futhi kusasa bayi Baptist nama Presbyterian nama Pentecostal nokunye nokunye oh mfo wethu lokho kulusizi uKristu ngempela ufuna ubushe buka moya ubushe buka uNkulunkulu empilweni yakhe into ethize menze isidalo sisha masinya ngathola lowo mkhuthu uyoshayela phezu kwemihlabathi neqo noma ngabe yini okunye ukufinyelela kuwo uyaya kude le ngoba ulitata kwase uqaleni ya hayi sivumo kolo qhabo futhi uma usathanda izinto zezwe ukhohlisiwe umhletshelo wakho awukamukelwa nokho imvelo yakho ikaguqulwa manje niyaqonda ukuthi kuchaza ukuthini ukuzalwa ngokusha na yabo imvelo yakho iguquliwe uba yisidalo esisha uzomele ufe kuqala bese ke uzalwa ngokusha ngiyazi sekuyisikhathi sami sokuba ngivale kodwa nginikeni nje imizuzu yembalwa ngizogijima kule mibhalo ngokuphuthuma kakhulu niyabona yabo uma usathanda izwe futhi uzisho ukuthi uzelwa ngokusha akunandaba ukuthi wenzeni ngahle ukuba ugalile ngahle ukuba ube nemizwa yokwesaba igijima kuwe lokho kulungile nginalutho ukumelana nalokho amakristu akhala futhi abanemizwa yokusaba igijima kuwona futhi wena uthi Void Panem ngikhulume ngezilimi nje lokho ngahle kube kulungile futhi lokho kungahle ukuba njalo kube kuhle kakhulu ngibuke isifazane omncane khona manje oza ngime esikhathini esingeside sedlule nombono noma iphupho ayenalo futhi ngathola ukuhunyushwa namanje uthi akube ikhulu kuhamba ngitshele lowo nkosikazi womshumayelo ePentecostal ukuthi wayengenawo umoya ongcwele ehe kodwa wayengenawo kodwa ke uamukelile niyabo yebo wehlukile niyabo
yeah it ain't speaking in tongues
yeah akusiko ukukhuluma ngezilimi akusiko ukusina moyeni ukho kwalezo zinto ongakubeka phezu kwakho ngokufa nokuzalwa imvelo eguquliwe isimo siguquliwe izinto ezindala zifile izinto ezintsha zintsha izwe lifile nonkulunkulu musha unkulunkulu ngokuphila kwakho nezwe lifile kuwe manje niyakuthola na kulukile manje lalelani ngizodingeka nginqamule nje kancanyanyana lapha niyazi ngisuze isihlahla esinameva endleleni besifazane nabesilisa bangayikulandela izwi likaNkulunkulu nokufundisa kwakhe emva kokuba bezisho ukuthi bazele ngokusha kunento engalungile ngizokhuluma nabesifazane umzuzu nje uma owesifazane owazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lilahla izinwele ezipunguliwe nokugqoka izikhindi kugqoka amabhluka amasileks kugqoka unengiza futhi ungenakho ukuhlonipha ngokwenele ukuyekela izinto zakho zikhule futhi ugqoke izingubo ezibukeka njengomkristu ukhohlisiwe ngikhathala ukuthi ubunge phansi kwani ungahle kuba ukhulume ngezilimi njengokuthela uphizi ezikhunjeni senkomo esomile ungahle ukuba ube ungahle ukuba usinemoyeni waze washukumisa yonke into lokho akuhlangani ngalutho nakho kukhombisa ukuthi uthando lezwe lusekuwe uma uNkulunkulu lahle lakho wathi unjalo owesifazane kufanele ahambe nezinwele zakhe zinde nempela uqobo yenifundisa ukuthi owesilisa ubefanele ahambe nezinwele zifushane ngoba uNkulunkulu ungaphezu kwendoda nendoda phezu kwesifazane futhi uma owesifazane kunde izinwele zakhe uhlazisa ikhanda lakhe okungumyeni wakhe uma indoda iyekele izinwele zayo zikhule ngakho ke ihlazisa ikhanda layo okunguKristu niyabo abesifazane benu mabazihlobise ngokuthobeka kuhle ahlanzeke afane nenenekazi niyabo Ngikhe ngale kokuhlonipha kwejelekile ukwenza lokho sithi uDumo uNkulunkulu haleluya ngikhulume ngezi haleluya uDumo uNkulunkulu lokho kukhombisa ukuthi moya ophakathi lapho ulungile yomukele izwi kasi sonke sikhathi uma uyimvelo yezwi nezwi linyama nezwi laba kuNkulunkulu nezwi linguNkulunkulu namazwi akuwe akwenza ube indodana noma indodakazi kaNkulunkulu inzalo yakhe ukholwe izwi lakhe Ngikholela kulelo gama elidala lenkosi uJesu ukuba ubaphathizwe kuHalleluya. Ngikatshela ukuthi uzama kangakanani ukukuchaza. Ngikholwa ngumelusi wami. Qhubeka lowo ngubaba wakho kodwa uma uNkulunkulu engubaba wakho uyohamba emqeni nezwi likaNkulunkulu. Shumayeli abaningi bayoza kimi ngalolo zuku futhi bathi Nkosi angikhiphanga yini odevele egameni lakho na bashumayeli angenzanga yini imisebenzi eminingi yamandla na abavangeli ensimini dedani kimi nina benzi bokubi abantwana abangamavezandlebe kunjalo Uma uzala ngokuNkulunkulu uhlanjwa emandleni ezwi wahlwanisiwe ezintweni zezwe futhi ukholwa ngokuNkulunkulu ufile ufile ukucabangeni kwakho uqobo ufile emibonweni yakho uqobo ufile kunoma yini engegeba yizwi likaNkulunkulu futhi liphila kuwe lisebenza kuwe ivakazisa ukuthi yizwi likaNkulunkulu When I would think, if in a way, if in a way, for Branham, Futi, Upira, Zilagunguna, which is what it is the Bonagalis, Jambalandela Bacoloayo, Manje, Sele Guteni, Uzala Gobusha, Utaza Gutini, Nabo. Namanje uselalaka namanje usanqishana uyazindla umuntu mumbe usho ukuthize ngawe usukume phuhla usilungela kulo bese kuthi ke uzalwe ngomoya kaNkuluNkulu na abo umoya kaNkuluNkulu wenzi kanjalo
no God's spirit is humble meek sweet
qabo umoya kaNkuluNkulu uthobekile uthobile umnene uyabekezela lonke uNkuluNkulu onothando onomusa oxolelayo lo ngumoya kaNkuluNkulu oh yebo.
But they'll hold to that denomination.
Kodwa bayobambelela kulelo hlelo futhi bakhulume ngezilimi kuprofeta benze lonke uhlobo lemisebenzi. UJesu wathi bayokwenza belesimo somkumesaba uNkulunkulu bebambelela ehlelweni ngoba lowo ngubaba wabo. Bazalela kulowo baba wehlelo.
But if you're born of God, this is your father. He is the Word. The Word.
Kodwa uma uzale ngokuba uNkulunkulu lona ngubaba wakho uyizwi izwi akule ndaba ukuthi mangakanani amadlingozo onawo uzalokhu ngumntwana kaSathane kuze kuba uba ngofile ezweni futhi uphile kuKristu.
Listen quickly now. A soul, good or bad, death doesn't change it.
Mphefulo muhle noma mubi ukufa akuguquli. Bengine ngqobe umbhalo obhale phansi lapha kuloku ebengifuna ukuphawula kukho uyini umphefumulo na uyini umphefumulo na kuwe ungumphefumulo ingxenye ngaphakathi kuwe futhi ngenkathi ufa noma ngabe ume kanjani lo mphefumulo phakathi ilo ndlela okuhamba ngayo uhamba uye siphethweni ubungeke wawudonsa kule ndaba ukuthi ubungawenzela kangakanani lo mphefumulo umele uguqule lapha uzalo ngokusha. Wena uthi kuthiwani ngomoya ongcwele mfowethu Branham na? Umoya ongcwele ukupaphathizela emzimbeni, ukwenzela inkonzo, kodwa ukholwa kukho ukuphila okuphakade. Lowo ozwa amazwi ami futhi akholwe ngokuthumileyo, unokuphila okuphakade, niyabo? Ngakho ke ukupaphathizwa ngomoya ongcwele emzimbeni kubonakalisweni kweziphiwo nokunye nokunye, kodwa kholwa ukuphilela okuphakade, ukholwayo nokuphila okuphakade, futhi ngenkathi ukholwa, ngenkathi ufile, futhi bazalwa baphindwa-phindwa, isidalwa esisha, kulungile? Mphefumulo manje kumbulane, muhle noma mubi, ukufa kunomsebenzi ngakho, ukufa kuthatha kuyisa siphethweni sawo, niyakuza na? Futhi uma uzalokhu neze nothando lwezwe kuwo uyofa nawe ngoba izwe lifanele life. Nkulunkulu ulahle izwe leyo yinqubo yezwe. Nkulunkulu ulilahlile futhi lizofanele life. Futhi uma lelozwe likuwe lizofanele lozwe. He, angiboni ukuthi bekungake kucace bha kanjani niyabo?
And if it's good, born of God, it has to go to God. If it's of the world,
futhi uma kukuhle ukuzala ngokukaNkulunkulu bekuyomele kuye kuNkulunkulu uma kungokwezwe kuyosala ukuba ukubhubhe nezwe uma kungokukaNkulunkulu kuyohlala noNkulunkulu ufundile noma ungafundile ufundile noma ungakwazi ukufunda nokubhala uma izwe liselapho lifanele life futhi uma izwe liphakathi emphefumulweni wakho nokufisa kwakho kungokwezinto zezwe uyobhubha kanye nezwe. Lokho kucacile kunjalo na bekufanele.
You're part of the dead world. And as the world is dead, you're dead with the world.
Ingxenye yezwe lifile futhi njengoba yizwe lifile ufe kanye nezwe. Kodwa uma uzelwe ngokusha uphila kanye noKristu nezifiso zakho zisezintweni zaphezulu futhi hayi ezintweni zezwe. Kodwa uma uzalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu uba ingxenye kaNkulunkulu futhi uphakade kanye naye.
Then death cannot
move. Kungeke kwakuthinta uma usuzelwe ngokusha uphakade. Ukuqukile usuka ezidalweni sasikhathi waya ezidalweni sephakade. Ukuqukile usuka kufeni waya ekuphileni. Ngikhuluma ngephakade. Uvele kufeni kwaphakade uye ekuphileni kwaphakade. Uma ungawazi, ufa lapha kanye nalo. Uma uthanda, ubephele lati kuJohane. Uma nithande izwe noma izinto zezwe, ungenxa ukuthi uthanda lokaNkulunkulu lokho ngisho kini. Ungeke wathanda izwe noJesu wathi, ungeke wathanda uNkulunkulu nomamona. Umamona yizwe. Ngeke wathande izwe noNkulunkulu ngesikhathi ezifanayo. Futhi lo othi uyangithanda futhi engagcini imiyalo yami. Lokho ngokuthi iBhayibheli ungumqambi manga neqiniso alikho ngisho kuye. Nakho lapho enikhona. Oh, tabenakele lika Branham nani nonke abantu abahle. Asithathe ukudlola impahla lona ngunyaka omusha masi qale basenze ukuthi sisuse izinto zezwe kithi uma zisekhona phakathi lapho asizilahle yebo mnumzane.
All right. People of today, I've got to hurry.
Kulungile. Abantu banamhlanje izomela ngiphuthume. Abantu banamhlanje bathatha zonke izinhlobo zemimoya bayinyuka futhi bathathe umoya webanda. Baze bathathe ngisho imimoya zibize noqobo ngokuthi umoya kaNkulunkulu ozalwe ngokusha futhi babhika izwi likaNkulunkulu liqiniso. Bungacabanga umoya kaNkulunkulu uphika izwi lawo uqobo na? Kunini abantu abangamakatolika, amaRoma katolika, ngiqonde lokho, beningasho empeleni ukuthi nizelwe ngomoya kaNkulunkulu, futhi nithathe lezo zimfundiso ezingaphikiswa, eziphambene neBhayibheli, futhi niphike izwi likaNkulunkulu, futhi nisho ukuthi ni umoya kaNkulunkulu kini na? Umoya walobela iBhayibheli, buyo liphike na? Lowo bekuyoba yimi ngikhuluma ngento thize futhi ngimile futhi ngiqamba manga ngimelana nalo uNkulunkulu esho kuthize bese iphenduka futhi yakhuluma manga ngakho na lapho iBhayibheli lathi akuna kwenzeka kuba uNkulunkulu akhuluma manga ngoba uyiwona mthombo impela walo lonke iqiniso wena Methodist Baptist elibhaphathizwe ezigwini zikayise indodana omoya ongcwele futhi nazi umehluko manje na uneBhayibheli lakho wena uthathe ukujoyina ibandla ngokuxa ula isandla na wena uthathe incwadi yakho isuka kwelinye iya kwelinye futhi uzisho ukuthi uzalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu na ungakwenza kanjani bese ubuka ebusweni bezwi likaNkulunkulu futhi uzibize wena uqobo ngomkhristu ozelwe ngokusha na lapho ufile badleni ufile ezivumweni kholo ufile ezweni ufile kuyo yonke into ngaphandle kukaNkulunkulu noNkulunkulu yizwi nakho lapho enikhona ake sibone bathatha lonke uhlobo lomoya wo banemimoya yebandla banalo lonke uhlobo lwemimoya manje lalelisisana baprofeti izwi likaNkulunkulu liza kubaprofeti iBhayibheli lasho njalo manje sengivala nginokuphawula ukuthi akube kumbili lapha noma kanjalo engifuna ukukwedlulisa bese kuthi ke ngizonqamula.
The word of the Lord come to the prophets.
Izwi lenkosi liza kuba profeti. Yini yeza kuba profeti na? Izwi lebandla liza kuba profeti na? Izwi lezivumokolo leza kuba profeti na? Izwi lenkosi.
What was it?
Kwawini na? Umprofeti wembula izwi likaNkulunkulu. Niyabo lapha ngabaprofeti. Abaprofeti bangempela. Manje sithola abaprofeti bamanga. Sizofika kubona emzuzwini nje. Kodwa umprofeti weqiniso. Izwi leqiniso. Leza kumprofeti weqiniso. Kwakungebe lutho lunye.
Now a creed didn't come to the prophet. A denomination can come.
Manje isivumo khona sizange kumprofeti. Ihlala lizange kumprofeti. Qhabo, kodwa yizwi lenkosi leza kumprofeti futhi walambula kubantu. Umprofeti weqiniso wayenezwi leqiniso. Ithela kanjani umprofeti weqiniso na? Uma enezwi leqiniso, manje ke uma kungasilo izwi eliqinisile, kuzofanele kube lamanga. Uma lisho ukuthize okwehlukile kulelizwi, nalelizwi liyizwi likaNkulunkulu, makuthi wonke amazwi omprofeti abe ngamanga nezwi likaNkulunkulu libe iqiniso. Futhi uma lelozwi livela kumprofeti, yizwi likaNkulunkulu, ngakho ke ungumprofeti weqiniso, ngoba izwi liza kuba profeti, abaprofeti beqiniso. Njalo besina bamanga abaprofeti beqiniso izwi leqiniso abaprofeti bamanga izwi lamanga izivumo kholo zethu amahlelo ethu joyine lokhu shone lokhu kholwa yilokhu yenza lokhu kodwa izwi leqiniso liza kumprofeti weqiniso futhi ukutshela izwi leqiniso landela lelozwi leqiniso futhi uthole isehlakalo seqiniso sezi ngoba izwi lenziwe inyama kuwe futhi uba indodana kaNkulunkulu.
And the word of God is revolving right now.
Yes, likaNkulunkulu lizungeza liphuma kuNkulunkulu. Lingene kuwe ngoba uyivelo yakhe, umoya wakhe ukuwe, futhi uyakwenza imisebenzi kaNkulunkulu. Haleluya. IBhayibheli lasho njalo. Oh hey. Abaprofeti bamanga, balenja amazwi amanga. Benzani la? Banamadlingoza amanga. Abaprofeti bamanga bagcina ukwenela kwezwi leqiniso kube ngamanga. Bavamise ukuthi kaba kwenzanga kodwa iBhayibheli lathi nifuna ukubhala phansi umbhalo kuloko uTimoteyo wesibili wesithathu niyabona baproveri bamanga banelenele izwi leqiniso kuba balenza amanga ngoba iBhayibheli lasho ukuthi bayoba nesimo sokumesaba uNkulunkulu ukuze ube nezimo sokumesaba uNkulunkulu bazofanele babe nokunye kwakho njengeqiniso. Sima sakumesaba uNkulunkulu kepha bebika amandla akhe, amandla ana ukuniqondisa nibe ohlukile ukhonze uNkulunkulu, hayi ukuthi uye emidansweni nezinto zezwe. IBhayibheli lilahla ukuthi ungazigundi izinwele zakho njengoba abaprofeti bamanga besho lokho, akwenzi imehluko. Omunye wayo kungekudala ngikhola ukuthi ngikucaphunile lapha ngaphambilini angazi wathi kungani ezweni ungabashiyi phansi abesifazane nabesilisa ngimi wathi ngani lapho abantu bakukhona ukuthi ngumprofeti ngathi ngizuye kodwa abantu bakukhona ukuthi nguye abafundisi ngani ukuthi yemukela kanjani imibono ukuthi yenziwa kanjani imisebenzi kaNkulunkulu kanjalo na. Ngathi ngingabafundisa kanjani izibalo i-algebra uma bengabazi o-ABC babo na? Niyabona bo, ungayikhipha kanjani ingane creche futhi uyinike imfundo yasekolishi namhlanje uyifundisa uPaul Square Root na? Ungakwenza kanjani uma ingazi ukuthi uchaza ukuthini u-ABC na? Niyazi ukuthi u-ABC uchaza ukuthini na? Njalo kholwa nguKristu. Kunjalo. Ningakholwa ibandla. Ningakholwa izivumokholo. Ningakholwa izimfundiso zabo. Kholwa nguKristu. Ngani na? Ukwazi yena kungukuphila. Kunjalo na? Kungesikho ukwazi isivumokholo sakhe. Kungesikho akanazivumokholo. Kungesikho ngisho ukwazi izwi lakhe. Kungesikho ukwazi izwi lakhe. Umele wazi yena. Wazi yena njengomsindisi wakhe kuzalweni kabusha. Njengoba uJesu asho kuNikodemu, uma ungekholwa izinto zasemhlabeni engikutshela zona, ungazikholwa kanjani izinto zasezulwini na? Uzozikholwa kanjani izinto zokomoya engena emoyeni? Futhi wazi futhi ubone imibono nezinto ezinjalo, ukuhlela isikole ngokuhlelo kanjalo, lapho bengakholwa ngisho izinto zasemhlabeni na? Anikholwa ngisho ukugqoka izimpahla ngokufanele, abakholwa ngisho ukuyeka kubheba kwabo futhi bayeke ukuqama amanga, ukubeka ulaka eceleni nazo zonke lezo zinto, benze zonke lezi zinto noma bayeke ukukhanuka. Ungabafundisa kanjani abantu kungena emoyeni labo benazo zonke lezo zinto zisalokhu zilenga kubona na? Yebo. Oh hey, baprofeti bamanga banamazwi amanga, izivumokholo, amahlela, amadlingozi. Oh, buzisa uNkulunkulu into kuphela umele uyenze, ufuna kwembathe nguba yende kaElijah na uthume kuNkulunkulu. Into kuphela umele uyenze ukuba msulwa engqondweni yakho, ungacabangi ngalutho futhi uthi oh ngicwalise udevil ngempela uzokwenza. Futhi manje ke uthembela phezu kwalokho na? Gijima kimi wonke mfowethu Branham, ngimuzwile uthume uNkulunkulu. Haleluya. Ugxuma wenyuka futhi wehla kanjalo. Oh, nginawo futhi uphila njengoba uphila na? Ngiyakubazi ngezithelo zabo. Niyabona hayi amadlingozi. Oh, mfowethu ufuna ukwemukela umoya ongcwele, yehlele yathare nje futhi ukuthi uthume uze ukhulume ngezilimi. Ehe, buyela phandle futhi uphile nanoma yiluphi uhlobo lokuphila. Ugqaba amanga webe na? Uma bekutshela ngokuba ubhabhathize egameni likaJesu Kristu, lokho kubuhlanga. Ibandla lami lifundisa kwehlukile futhi usho ukuthi uzelwe ngokusha, wahlanzwa ngamanzi ezwi na? Ukhona kungalo ngile ndawo niyabo yokhona lonke izwi ngendlela nje lilotshwe ngayo lapha. Asidingi futhi futhi iBhayibheli lathi awuzi humusheli ngokwakho, uNkulunkulu walihumusha futhi yilendlela elingayo. Izwi lakhe lapha iBhayibheli lisho yini kowesibili? Ngikhola ukuthi uPetro wesibili lapho awuzi humusheli iBhayibheli ngokwakho impela qabo, hayi ngokwakho, lilotshwe ngendlela nje elizisho lona ngayo impela, kanjalo nje likholwe nje ngendlela nje elilotshwe ngayo. ngayo lapha lizoletha imiphumela efanayo.
Now, false teachers will bring false births.
Manje abafundisi bamanga bayoletha kuzalwa kwamanga. Abaprofeti beqiniso bayoletha izwi ukuzalwa ngokwezwi uKristu. Abaprofeti bamanga bayoletha ukuzalwa kwamanga, ukuzalwa ngokwamabandla, ukuzalwa ngokwezivumokholo, ukuzalwa ngokwamahlelo. Futhi naku lapho ukhona mfowethu oyiphelekostale amanga esen noma amadlingozi, futhi utshela umuntu ukuthi unomoya ongcwele ngoba ukhuluma ngezilimi. Ngibona odevel bekhuluma ngezilimi, amapensele bekwe phansi futhi abhale ngezilimi ezingaziwa. Lokho kuchazi lutho. Yebo, kuzofanele kube ngukuphila. Niyakubazi ngezithelo zabo. Futhi Phenem, uyakholele ukukhulumela ngezilimi? Yebo mnumzane. Uyakholele kumemezeli na? Yebo mnumzane. Ukuba ngumKristu, ngiyakukholwa lokho. Ngiyakholwa izwi likaNkulunkulu. Kodwa uma ukuphila kungekho lapho ukukusekela, phumela lapho neyembe likhulu. Udumo kuNkulunkulu, haleluya. Bese ngitshela ukuthi lokho nguKristu na? UKristu wayethobekile, ethobile futhi emnene. Hamba uye edolobheni futhi he uzomele usikihle emahlombe, niyazi futhi yonke into izofanele ibe kahle nje kungekho sihla esudini yakho, futhi uzomele ube nobungcono okwedlula konke noma angeke weza nsanhlobo. Imali eqinisekisiwe iningi kakhulu, ungeke waba nomhlangano. Wonke amahlelo azofanele akubambathe emhlane, akukho namunye wabo wambambathe emhlane ngokuba wayeyizwe kunjalo.
False, keep enough of the true to make a form of godliness.
Amanga gcina iqiniso elenele ukwenza isimo sokuNkulunkulu. Futhi lalelani manje, ngisho ukujize lapha ngivune nilalele. Lolu hlobo lemicabango ngamanga, yazi ukuthi umcabango ongamanga uyini. Holela izigidi zabantu kuzalwane kungamanga. Bafundisi bamanga baholela abantu ukuba bakholelwe emadlingozini ngoba ngidluthulwe yonke indawo ninako. Wo, ngoba ninomuzo xankile ohambe egini, nini kubonile kukhanya phambi kwenu, futhi niyaphuphutheka, futhi niyabhadazela. Leyo ijakhethe ka-Eliya eniyigqokile kunjalo. Niyakuthola, wo, niyazi ukuthi niyini na? Niyindodana ebonakalisiwe kaNkulunkulu. Izithelaphi na? Ninqotshiwe kunjalo udumo kuNkulunkulu. Ngahamba ngobunye obusuku futhi ngaba nephupho. Oh yebo, ehe, niyabo. Oh, nibone lokhu lokho, ya ehe. Wena ukholele kwaphusheni na? Yebo mnumzane, ngempela ngiyakholela. Kodwa uma lelo phupho lingasekeli izwi likaNkulunkulu, khona ke alilungile. Leli iqiniso lapha, dlala kuleli. Yebo mnumzane. Kholele sikile uzalelo kwamanga. Cabanga nje nginophiswa phepha ebengizowuphatha lapho ukuthi ubaba wesikungusana lonke ibandla lesiGreki lomthetho namabandla omthetho asekhulume noPapa John wamashumi amabili nambili futhi wathi singangakubona esizukulwaneni sethu, kodwa ubuzalwane obukhulu kuhlanganeni kwababili iProtestani neKatolika kuhlangana ndawonye. Ngacabanga uDumo uNkulunkulu omunye wakusika wakukhipha ephepheni wakibhalela kanjalo. Ngikhona ngokuthi kwakungumfowethu nomene noma omunye umuntu wathi Voti Prenem sekuleithi kunoma sicabanga. Buka mina mhlanje ungoqoshe wezempu ama-ofisi ehlukene amaningi kakhulu nomongameli, futhi lesi sizwe sonke silawulwa yiKatolika. Lalelani, wena uthi awu banga baKristu, ukuba ngumKristu ngokufana noKristu, ube nomoya wakhe. Ngabe kunjalo na? Ungodelelayo into ethize edelelayo, kodwa ngifuna ukukusho, uma ubize kunuba ngemvu bekungayenza ivuna ngani? Uma uthenga kunube ngikhathele kuwe lokhu uyikunube, ngifuna uwundlu lakho. Ngizokukhipha lapha futhi ngizokukalapha wonke, futhi ngizohlanza amazinga akho, futhi ngizokama izinelo zakho ngizehlise, futhi ngizokwenza iwundlu elincane. Ngizobophela iribbon ebhinki emqaleni wakho, futhi uzoba nguwundlu omncane esikhundleni sikangulube. Uza ngapha futhi uthi wundlu, wundlu, wundlu. Ngisalokhu uyahamba, oy oy, mtedele sibuyeleni sasikuluba, uyodla wonke umqombo njenga uthola kunjalo.
It isn't sprinkling him,
futhi akusiko kumfafaza, akusiko kumfaka emanzini, ukufaka nokuzala. Yebo mnumzane, bathi angizukukondla ngalutho kodwa luseni ngizokondla ngokudla kwezimvu usalokhu umondla ngoluseni usalokhu eyingulube yiloko kuphela ngabe kunjalo na impela kunjalo ngani impela uyingulube ngoba imvelo yakhe iyingulube futhi uma uthanda izo lezinto zeze usalokhu uyingulube kunjalo kuthatha amandla kankulunkulu ukuguqula umphefumulo wakho makufe ingulube beka imikhuba yengulube e-altare zibeke wena uqobo lapho futhi uvumele umhlatshelo kankulunkulu ube noma umlilo wokwahlulela wehle futhi ukuqothule njengengulube futhi ukuzale kabusha njengewundlu khona-ke angeke usadla mqombothi ubungeke izigayi kudla zakho ngeke zakwetshisa awulungile awusoze ngempela angeke wamenze ingulube ukuthi noma umenze iwundlu ukuba athi uyiwundlu ngakho umuntu ebizwa ngomkristu ngezinye izivumo kholo noma amadlingozi wena uthi uthi umo unkulunkulu ufothi branham ngasinemoyeni bonke ubusuku ngalobo busuku ngakhuluma ngezilimi ohe mfothi branham ngikhuluma kumapentekostali manje ngasine emoyeni o ngaba namadlingozi yonke into ekanjalo kodwa ngiyakutshela khona manje ungahambi ukhuluma kimi ngokuthi kunente igama likajesu qhubeka ngulube usalobu ingulube ilokho kuphela imvu yami yelizwe yizwi lami ngithi kodwa mfowethu buka ngitholele indawo yodwa lapho abake babhaphathizwa egameni likayize indodana umoya ongcwele ebhayibhelini angikadali ukuthi lokho kwenzani haleluya angifuni lutho kwaleyo nto endala kajesu yedwa ubani okhulume ngento kajesu yedwa na ngikhuluma ngebhayibheli ujesu yedwa uyiqembu lezivumo khona neqembu lamahlelo okoyedwa angeke abize omunye ngeke into ethize ngoba bobabili bakukho kodwa ngikhuluma ngokuhlophelela woqobo umkristu ongamapesenti ayikhulu ozale ngokusha ngomoya kankulunkulu namazolo ezulu empilweni yabo yilokho engikhuluma ngakho uma uyimethodisti futhi unalokho amen into kuphela omele uyenze ngokukhonja ezwini uyokulandela njengetata liye emanzini niyabo impela nje kunjalo abantu namhlanje bafuna izindlela ezinqamulelayo abafuni baba bacabanga ukuthi ukuthola ngomzuzu nje uthi uma kunkulunkulu uyini na yini le abayenzayo na namhlanje busuku base baphandle ngale njengabanye balaba bafo abanabo njengabantu abathize ngibabiza amagama abo kodwa angifuni ukukwenza ngoba lokhu kusethepini kodwa basebaklabhini asebusuku namhlanje busuku nesiginci besishaya futhi kusasa kuse bami ebandleni ndawo beshaya leso sigingci sifanayo kunqala iphepheli lathi kuyizayo isahluko samashumi amabili esishiyagalombili onke amatafula kugcwele ubuhlanzo njengenja iya ebuhlanzweni bayo nengulube ekuzibhixeni kwayo benze njalo ngani na basayizintsha nezingulube yilokho kubenza baphindele ekuzibhixeni nasebuhlanzweni usalokhu abazaliwe ngokusha uma bezalwe ngokusha bayizidalwa ezintsha niyazi ukuthini nekwababa elidala lenzi uzama kangakanani ukwenza ubungemupende njengombala wonqumo njengejuba abempunga njengejuba abemhlophe umpende yonke indawo useseyigwababa ngaphakathi niyabo zaluka inyola endala edla inyama yesilwane esifile nje ezifanayo ingqe lidla izinto ezifile zomhlaba kunjalo kodwa liyazi ukuthini ijuba lidingeke ngisho ukuba ligeze oh haleluya umzimba wejuba ngoba lilijuba linamafutha aphuma ngamaqubu alo lokho kuligcina lihlanzekile ngaso sonke isikhathi ngoba uvele ngaphakathi aphumele ngaphandle oh ngana inyoni edla inyama yesilwane esifile ithi nawami futhi ngicabanga manje angcwele amancinyana mfowethu akulungisile qhaba kwenzanga ngokuba kuvele ngaphakathi kuphumele ngaphandle hhayi kuvele ngaphandle kungene ngaphakathi ngokuzalwa akabuzise unkulunkulu ngiye ebandleni njengoba wenza haleluya ibandla lami lihla njengelakho haleluya nje sikulungile wena inyoni edla inyama yesilwane esifile niyabo kulungile niyabo Kona chuba ni mafuta vela ngaphakathi ukhona indlala ethize jibene ngeke kwenye inyone njalo ichuba noma ichuba lifiwayo futhi lizicoba ngamafuta avela laphandle lizigcina lihlanzekile ngazo zonke isikhathi alidingeki ukuba lizigcine lihlanzekile kunento ethize ngaphakathi kwalo eligcina lihlanzekile oh tete wethu we haleluya inethize ngaphakathi kulo iligcina lihlanzekile Uthi ngiyazi ngijoyine ibandla ngesonto elidlule mina ngempela ngithanda ukuthatha leso siphuzo nawe kodwa he leso sigazi siduka kamnandi oh tete ngiyazi ukuthi ngiwuhlobo ludala ngimele ngiyekele izinele zami zikule manje akukubi na niyazazi leso zingubo ezincanyane ezinhle bengivamisa ukuzigqoka futhi wonke umuntu uthi ngimele ngizikhumule manje niyazi ngijoyine ibandla ngesonto elidlule ungodabukisayo olusizi wonke amanzi agcwele angeke yakuhlanza kodwa mfowethu uma unende ngaphakathi kuwe iyakugeza njengaso sonke isikhathi yima uthule nje futhi iyageza Udingeke ukuba utshele imvu, umele ukhiqize. Yileyo indaba ngabantu abayiPentecostal namhlanje. Yileyo indaba ngawo wonke amaChristiandom. Ngokuzama ukukhiqiza into ethize. Imvu ayicela ukuba ikhiqize uvolo, iveze uvolo. Utshele izithelo zikamoya. Awuthi uthi uma uNkulunkulu ngimele ngibe mnyama ebusweni ngimele ngenze lokho futhi ngimele ngibe nezingozi ngimele ngisine emoyeni futhi nginawo qabo qabo zalwa ngokusha nje futhi ngokwempela kuyazenzekela Uthi ngeke kuba uthi ngingafundisisa busuku bonke ngingakwenza lokhu ngingakwenza lokho ngingajoyina lokhu futhi ngingenza lokhu isivumokholo ngingalenza isakramente lobukatenika na qha yifa nje ilokho kuphela niyabo uzalo ngokusha futhi kuvela ngaphakathi unakayekele ingaphandle niyabo famaza ngamanzi amancane futhi ubageze njengokuguqula ingulube ibe iwundlu ngeke wakwenza kodwa uma ngaphakathi liyiwundlu khona ke angeke asa aba ingulube futhi yabo lokho ngokuphawula okudelelayo kodwa angifundile ngidingeka ngikwenze nje niyazi kungukuthi ngangicabanga ngifunde kuphileni kukajohn mbhaphathizi ngolunye usuku lokho akusho lokho ababiza ngakho nina sizukulwane sezinyoka ngani na wakhuliswa ehlane niyabo wayazi ukuthi zaziyini shaya unyawo phansi futhi ziyazivikela nina sizukulwane sezinyoka futhi imbazo ibekwe empandeni yomuthi umuthi izinyoka izimbazo wayekhuluma ngalokho ayekwazi yileyo ndlela ofunda ngayo unkulunkulu ngalokho kwaziyo Bona ingulube newundlu akukho lutho hlobo ungeke wenza ungahle ugeze leyo ngulube encane endala futhi wenze yonke into ofuna kuyenza isalokho ingulube idingeka ukuba izalo kabusha ngaphambi kokuba yiwundlu izindlela ezingamlelayo namhlanje ebusuku baphandle lapha namhlanje bayaqhubeka ohe futhi kusasa bafuna kushumayela abantu abayiPentecostali bebavumela benze lokho futhi ya bafuna indlela enqamlelayo kuye ezulwini haleluya konke kidingeka ngikwenze ngokwehlela lapha futhi nje ngingacabangi lutho hlobo futhi ngithi haleluya haleluya ngibethe nguba endeka elitsha ngiphuma kusasa ukuba ngikhipha Devil haleluya haleluya ngiyutholile mayidungise inkosi ngiyahamba Afuna indlela enqamlelayo kuye ezulwini bethatha kakhulu kangaka kwezwe abangakwazi ukukuthatha ungeke wathethe lutho kwakho akukho izindlela zokunqomlelo uza ngendlela ezikhambane uza ngendlela yealtara lethusi uza ngendlela inyoka yethusi uyafa ufa ngempela Oh nkulunkulu kungani ngingekusho kahle na niyafa ngokwenyama nife kinina uqobo nifa izintweni zezwe futhi nizalwa kabusha amen
no world the things of the world is dead there's no shortcuts
Akukhozwe izinto zezwe ifile akukho izindlela zokunqamulela niyabo bafuna kulunga ngokusheshsha bafuna ukukhula siyakhula nkosini kuthatha ukukhula nesehlakalo Bani bayatshela phandle ogwini lasetshonalanga manje oh sinombhaphathizo ongafiyo sinibhaphathiza ngamanzi buyele emuva ngqo ebunsizweni lapho intombi yebo mnumzane uqhubeka nokuthola But as in Gubazina, the Galija, Banama, Tatana, Gunukulu, Ponagalisio, Yamunuzan, and for you, Gunukulu, Tarama, Tatana, Ponagalisio, Panamanja, Ponagalis, they were Jena Gongalogo, Namtaja Musuguni, Sonic, Sasaniga, Tatana, Gunukula, Ponagalisio, Umpeto, Nutelapino, Quezuina, Abantuana, Abazala, Bengamatot, Bazano, Bengamatuana, Bezabacula, Bengamatot.
Listen over here.
Lalaning up and jay again, Capuna move, Usus and Jay Fuji, Gilfundelo good tease, Gobasa Fesu, Ifesi, Le Shuminange, Ele Shuminambili, Krisha, Shuminatano, Gicolo, Gucci, Gunjalo, and down Pagatilapa, as you call it Vesini, Le Shuminambili. Kuzabantwana baphelelisele ukusebenza wokukhonza kwakhiwa umzimba kaKristu. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu obuphelelisiwe ubudodana nasezilinganisweni zobukhulu bokugcwala kwakhe nokugcwala kukaKristu. Ubuze kusukela singabe sisaba yizingane sishukunyiswa okwamaza sipheshulwe imimoya yonke yezifundiso lalelani futhi fundisoni na ngenkohliso nkohliso yabantu ngobuqili obunamacebo obudukisayo lapho balinda ukudukisa wena kodwa zithi sikhuluma iqiniso ngothando futhi imani ini na sikhuluma iqiniso uyiqiniso ngothando lalelani ngabeni lalelani Elena, Janini Amen. Inina, sikhule ngakho konke kuye. Ini kusasa na, abo sikhule kuye. Sikhule khule ngakho konke kuye oyinhloko uKristu. Sikhule kuye. Oh, kune ngikhumbula intshumayelo yokuqala engayishumayela ngasukuma lapho futhi ngangicabanga ukuthi ngangenze kahle kakhulu futhi wonke amanelekazi yabadala ihlezi ezungezile futhi akhala kancanyenyana niyazi futhi athi wo umfana omangalise kanje pho Maliso mdala, uDokotela Davis wayengummeli omdala ngehla futhi wathi ngifuna ukukubona ezansi endlini ngathi kulungile ngangena ngosuku olulandelayo niyazi thi uthele gquma ngathi ngenze kanjani uDokotela Davis na wathi ukubola kwengake ngakuzo ngathi ini na wathi yokube okwedlula konke kwengake ngakuzo Oh, ngathi uDokotela Davis wonke umuntu bekhala wathi yebo bayakhala emingcobeni bayakhala kuzaleni nayi noma yini wathi yini bile ungazicabone elilonke lincinyane yizwi likaNkulunkulu wakhuluma ngomunye umama owayesevele ihambile noma into enjengalena futhi wakhalisa wonke umuntu wathi awuzala ngokusha phezu kwezinto namadlingoza lomhlaba uzala ngezwi wathi bile oh wanqamula umoya waphuma kimi ngiyathokoza ukuthi wakwenza ndiyabona yabo hayi ukuxuma wenyuka wedla umpongoloza lokho akusikho yizwe lenza ukuphila izwi elihlunyelelisiwe kungezizo izehlakalo izwi wathi ngiyakhumbula udaba lokuqala ngazama pili wathi ngishaya kunoliwe futhi wathi ngathi buka lolo wesifazane bofu oh wathi buka ukuthi bukeka kanjani nomyeni wakhe mphatha kabi futhi wathi ngakhala kancane futhi ngacosha iduku lami futhi ngenza njengabo bonke abameli wathi ngicabange ukuthi ngiyodlula emadlingozini afanayo wathi bahlilele mhlonishwe kungani ungamniki isahlwaniso buka lokho uthi umyeni wakhe umshaya ngemuva wonke umhlane akakubonanga isho ngaphansi kwezingubo zakhe zangaphansi bamshaye wonke umhlane futhi wathi kungani ungemnike mahlilelo mdala uhlala lapho nje wabuka
the old attorney sitting across on the other side had grown up he said judge your honor
ukuqondile ummeli omdala ehlezi ngale kwelinye icala ekhulile wathi bahlilele mhlonishwe kakhulu kangakanani uyo kwalo mbhedo inkantolo yakho iwuvumele na
Just a lot of carrying on.
Uningi nje ukuqhubeka yodlela abantu abaningi abenza ngayo ukuqhubeka uningi kakhulu ngaphandle kwezele nele ngemuva kwakho ukusekela khula oh usine moyeni zolo ebusuku umfowethu Branham ulungile cha lokho akumenze lunge kimi cha umnumzane ufanele akhule ahlole avivinye akhule kuye anongwe ngangifunda emilandweni kungekudala ngabe ngithatha isikhathi eside na ngangifunda emlandweni webandla ngikholwa ukuthi udade wethu Arnold emuva lapho wangiamenela ngolunye usuku entweni ethize mayelana nomlando webandla ayekade ufunda ngibonile lapho ngobunye ubusuku kwakunomfana emzini wezindela zesilisa ezinsukwini zikamathini ongcwele ukuthi wathi inkosi yangenza umprofeti omdala ovele ethestamenteni elidala niyabo ngingomunye wabaprofeti Oh, angeke ngabiza igama lombishopi lapho walesi sikole sincane iqembe elincane nje njengaleli lapha angilikhumbuli igama lakhe manje kodwa waqaqeshwa ngaphansi kukamathini akuzwakalanga kahle nje ngakho bonke abazalwane bavele bamyeka yedwa nje ngokuqondile waprofetha wathi namhlanje ebusuku uNkulunkulu uzokwehla futhi uzonginika ingubo emhlophe ukuba ngihlale phakathi kwenu futhi niyokwazi ukuthi ngingomunye wabaprofethi betestamente elidala ngakho ngalobo busuku ngeleshumi nambili ngqo empeleni kwenzeka amaphimbo ezwakala abantu bezungeza nomfana wathwele ingubo emhlophe ngathi imhlophe ngakho konke uyaphuma wathi angilitshelanga na wathi manje nonke thathani kuyalela ukuvela kimi ngingumprofethi wetestamente elidala kodwa ubishopu omdala ngakuzwanga ngokuyikho nje kwakungezilona izwi abaprofethi abakhiwa babikezelwa ngaphambili nomprofethi waye ngeke enze kanjalo ekuqaleni izithelo zakho zafakazisa ukuthi kwakungesikho niyabo izithelo zafakazisa ukuthi kwakungesiyo umprofethi niyabo Ngakho wathi sizochitha ubusuku bonke kuzilela ukudla futhi sikhuleke futhi sicula amahubo usuku noma izingako kwedlula yebo kwesikashana umbishopu omdala ekhuleka wathi inkosi lo mfana lengubayende bayibuka se abangaze bazi lutho babone noma yini njalo ababhali bayafika futhi babuka futhi abangaze babone lutho lunjalo kwakulapho Ngicela babaze umuntu oyedwa owaye ngumprofeti lowo kwakungumathini bathi kulungile into eyodwa manje wena ukuba uyenze ukufakazisa ngithi ngokumbhalo nephutha kukanjani uye ngale kumathini futhi ume phambi kwakhe bese umtshela lokho na yebo
He said oh I am forbidden to stand before Martin
Wathi oh ngiqalitshelwa ukuba ngime phambi kukamathini lowo negolide lihle akahambi enetwetwe ukuye emshinini wokuhlole he kunjalo lowo oneqiniso Ileso sizathu ngiphonza inselelo noma ubani angeze futhi angikhombise lapho mpapathize egameni lika Jesu Kristu liphutha ngikhombise lokukuzalo nakho ukufa futhi uma usalokhu nezwe kuwe uselokhu ungowezwe ngikhombise lezi zinto awuthi ngeke ukhathazeke ngakho kuthathe ukuze emshinini wokuhlola nanku umshini wokuhlola niyabo niyabo kunjalo Ngakho bathi uyaya noma kanjani esike jale sabazalwane samqukula nengubo yende yaphela niyabo bebengeke yini abantu abangamapentecostali bedle lowo nyana ohe bakubukeka njengento yangempela kodwa kwakungezikho ngokwezwi Martin wathi uSathane wavela kuye ngesinye isikhathi egqoke umqhele omkhulu egolide ezintathu noma izitaki ezine zezinkanyezi kuwo kanjalo umanyazela futhi umuhle ovomkhulu omuhle omnene obukekayo okame kahle futhi econdza imbethe ingubo emhlophe enhle nezicathulo zakhe ezinyaweni zakhe zaziyigolide wahamba futhi wathi Martin uyangazi na Manje abantu abangayiboni imibono lokhu kungahle kungakuqondi niyabo kodwa izinto ziza kanjani kuwe ngemimoya engafani nokuthi izidukisana kanjani iphephe lathi bayodukisa nabakhathiweyo impela uma kwakunokwenzeka niyabo abakhathiweyo yilabo abakhethwa ngaphambili futhi bazalelwa leyo nhlozo niyabo niyabo
So he come to this elected said Martin do you know me I am Christ.
Ngakho uzela laba bakhethiweyo wathi Martin uyangazi na ngikuKristu wathi uzongiqonda na noMartin waba manqanqika kwabonakala kuxakile walinde umzuzu wayesesho futhi wathi awungiboni na ngikuKristu awungiqondi na wakusho izikhathi ezintathu noma ezine kuye
Christ said Martin said
uKristu wathi noma Martin wathi Sathane ngiyakwazi inkosi yami ikaqaliso kamanje kodwa abangcwele bayo bayakuyiqalisa nanti ake izwi emuva Lapho ibandla lamaRoma lithole izimfundiso ezingaphikiswa eziningi, imimoya emibi ingene iphambene nezwi, futhi babemele baphike izwi ukuze bathathe imfundiso yabo engaphikiswa futhi baqele ebhayibhelini. Dlala nezwi lelo intambo yokuphila namhlanje. Uyoba nemimoya evukayo emva kwesikhashana eyodukisa yonke into ecishe. IBhayibheli lasho njalo, njengoJane noJembe bamelana noMose, kanjalo lamadoda ayoba nomqondo onolunya mayelana neqiniso, benze izimangaliso futhi benze lonke uhlobo lwezibonakaliso. Kodwa dlala nalelozwi, izwi likaNkulunkulu leza kubaprofethi futhi baliveza, futhi siyabakholwa abaprofethi. Qabulani, yebo, wathi ngiyakwazi Sathane, wathi inkosi yami inkulu kangako, inkosi yami yebuka imbethe ingube ende ndale mahadladla nezibazo eziphile esandleni sayo, ingaqheliziwe namagoda negazi, futhi uma isibuya iyofika kanjalo ngokuba iBhayibheli lathi iyobuya ngendlela eyahamba ngayo, nento yanyamalala kuyo. Hohe, ukuthi ungena kanjani futhi yakwenze kube kuhle. Wo, bakhuluma ngezilimi baba bangabantu abangcono ukudlula bonke nake nababona. Ungakukholwa lokho, ubheke ngokufisa. Ngithemba ukuthi izwi alilidini.
Born Christians grow.
AmaKristu azelwe kakhulu emumweni kaKristu njengoba ephila, abazalwe ngokusha nezimpilo zawo ziqala ukubumbeka njengomntwana, kuthethe isimo futhi kuqala ukukhula. Into yokuqala yazi lapha asomumweni ogcwele. Amen. Nakho namba likhona. Usungosuku unyaka ngonyaka hlale fana manje buyelale zwini uma nihlala kimi. Malingizala ngokusha, haleluya, ngibajoyinile, ngijoyine lokhu, ngijoyinile, angazi ngonyaka odlule, ngakholele egameni likaJesu, manje ngikwesekelile, manje ngikholwa yilokhu, ngakukholwa ukuthi wawumele uphile, ube ngcwele, kodwa usibanibani uthi abazulazulayo bezanyazanyiswa yiwo wonke umoya wemfundiso, niyabo nakho lapho ukhona.
But be born of the Spirit and grow into the stature of Christ.
Kodwa nizalwe ngomoya futhi nikhule emumweni kaKristu. Uyakubona futhi dawona ukukhula emumweni kaKristu ngempilo yakho ifakazisa, njengokuthi uma wawuzalwe unguprofeti uyohlala unguye, uma wawuzalwe ungumKristu uyohlala unguye. Uma uhlala kimi namazi yami yahlala kuwe, lokhu ukukhulisela emumweni kaKristu, kungesiye umelo semusha shaye eklabalase ekhala ekutshela lokho kunye yenza amadlingozi amaningi. Kodwa umuntu othize okhulele emumweni kaKristu yonke iminyaka uvuthiwe futhi waqinisekiswa, emile ukhala isakhe isicathulo, akekho munye. Sima kuKristu idwala elimiyo, yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezibishayo, amahlelo nezivumokolo akuze kuhambe, makuthi izifundiso ezigqamileyo zingigcine ngithobekile Nkosi, ngihlale ngqo nezwi futhi nginyakaze ngqo ngomgudu uyosiholela ogwini umumo ogcwele. Manje bukani, uma sibona ukuthi kuvela kanjani lapha futhi ungeke waguquka emva kokufa, manje bukani laba bantu abangena ayo bathola wonke amadlingozi nezinto kuphele futhi kusasa bangale ndlela. Ubonile na makhulu abo, niyabo futhi niyabo niyabona ukuthi kwenzakalani, futhi manje kuthiwani uma labo bantu bafe bekuleso simo na ukufa ukuguquli.
So Christians, in closing these words, let me say this. Let us turn to him and his word with all
Gago maKristu ekuvaleni lamazwi ake ngisho lokho asibenukele kuye nezwi lakhe ngabe bonke ubuqotho size ngokuthobeka njengamaKristu futhi sizale ngokusho ngomoya wakhe futhi uma uzale ngokusho ungumKristu oqinisekisiwe ngezithelo zithelayo uyakuthola lokho dede wethu Pick and Pona. UngumKristu ngezithelo zakho zithelayo, niyakubazi ngezithelo zabo, leso yisiqiniseko. Ungahle ungabazi o-ABC bakho, kodwa noko ungaba yinenekazi umKristu. Ungahle ube ngozondwe yizwe uma ukwenza ngoba ngenxa yento ethize oyenzile okufanele, kepha uma uzondwa ngenxa yakhe lokho kwehlukile. ungahle ungabi ungahle ungabi usiyazi wezenkolo ungani bubuthe yazalwa ingaboni uJesu wayiphilisa yayizalwe kusukela kuzalweni yayingenazo ngisho izinhlamvu zamehlo noJesu wayiphilisa wayiphilisa ngenkathi leyo ndoda ifika kubona nabafarisi bayibuza bathi bekungubani na babengephike ukuthi kukhona okwenziwa manje indoda yayingesiye usiyazo zenkolo wayengephikise njengoba abashumeli bengenza izinto eziyiqinga elincane wayengebachazele wayengalazi itestamente wayengazi ukuthi umesiya wayezozala kanjani nemisebenzi ayezoyenza indoda yayingakwazi yayingesuye usiyazo zenkolo kodwa yenzani na bathi nika uNkulunkulu udumo siyizazi zezenkolo futhi siyazi ukuthi uyisoni.
Now the man couldn't deny their word, but here's what he did say. In other words,
manje indoda ingelibhike izwi labo kodwa nako eyakusho ngamanye amazwi uma eyisoni futhi enza lokhu khona ke yini indaba ngani bafo na yini indaba ngani nonke na yabo.
He said whether he's a sinner or not, I don't know.
Yathi noma ngabe uyisoni noma kasizo angazi. Ngeke ngakusho lokho kodwa lento eyodwa engiyaziyo lapho ngake ngaba impumputhe manje sengiyabona.
What was he doing? He was vindicated.
Wenzani na? Waqinisekiswa kunjani? Wayeqinisekiswa. Into ethize yayenzekile kuye. Ubuyena baguqula busuke ebumnyameni. Uya ekukhanyeni ukusuka ebububutheni uya ekukhanyeni endelezelwe ngomoya kaNkuluNkulu ukuthi yake yaba nesimo sokwesaba uNkuluNkulu ubhika izwi lakhe namandla alo nokuthi izinsuku zezimangaliso soledlule labo izele ngokusha ngahle engabi sifundiswa ngahle engakwazi ukukuchaza kodwa yalikholwa njenge uma umzalwane wami eKhaladi netade lapha ngixoxela ngokusho lokhu umfoti omdala eKhaladi ezansi ningizimu baxoxa indatshana ngaye bathi waye phethe iBhayibheli futhi wayengakwazi ngisho nokufunda igama lakhe futhi wathi Mose uliphatheleni iBhayibheli lakho na wathi liyizwi likaNkulunkulu. Bathi hawo bathi ngiyalikhola na wathi yebo mnumzane impela ngiyalikhola wathi ngilikhola kusukela ekhaveni kuye ekhaveni futhi ngikholwa ikhava futhi ngoba libhalwe ukuthi iBhayibheli lingcwele kulo bathi wazi kanjani ukuthi iBhayibheli lingcwele na bathi ulazi kanjani na wathi ngiyalikhola nje yiloko kuphela idingekayo ibenakho walikhola nje wayengazi ukuthi kungani kodwa walikhola bathi kuye Mose ngabe ubungenza noma yini lo iBhayibheli lithi yenze na yebo nomzali wathi uba iBhayibheli lasho njalo ngiyokwenza nakho lapho okhona wathi kulungile Mose wathi manje ini ukuba lelo dongo lwetshe lapho uma inkosi ikutshele ukuba ugxume udlule kulelo dongo lwetshe ngabe ubuye kwenza ungaxuma udlule kanjani kulelo dongo lwetshe na wathi ngabe iBhayibheli liyasho yini ukuba uMose agxume adlule kulelo dongo lwetshe na niyabo wathi kodwa ukuba uNkulunkulu beyokhuluma kuwe futhi akutshela ukuba ugxume udlule kulelo dongo lwetshe na wathi uma kwakunguNkulunkulu futhi ungitshele ukuba angigxume bengiyaxuma wathi uyodlula kanjani kulelo dongo ngale kwembobo kulo na wathi uma kwakunguNkulunkulu beyaba nembobo lapho uma uMose afika lapho futhi kunjalo kunjalo Ninga uthathe izwi likaNkulunkulu futhi ume lapho futhi usho ukuthi linjalo vumela lona uhlwempu owesifazana mncane lapha ucabanga ukuthi uzofa futhi konke kulungile ngaye niyabo awufi uthi ngingakwenza kanjani mfowethu Branham na thatha izwi lakhe nje bese uma kula manje kanye niyabo yima kulelozwi ubone ukuthi kwenzakalani tshela udevel ukuthi ungumkambi manga bulo mabo yonke le minyaka cishe iminyaka kamashumi amahlanu nesikhombisa budala futhi thethe ntwana ngudevel thathe izwi likaNkulunkulu bese uthi ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe qaphela ukuthi kwenzakalani khona-ke uyoyeka ukucabanga ukuthi nokuhlasela inhliziyo nayo yonke into awunakho ukuhlasela inhliziyo nazo zonke lezo zinto ngamanga awunakho khona yizwi likaNkulunkulu kunjalo. Mawuzela ngakusho uNkulunkulu uyaqinisekisa leyo ndlela uNkulunkulu aqinisekisa ngayo yonke imvelo yakhe ininange zithelo zabo leyo ndlela aqinisekisa ngayo inkonzo yakhe kunjalo zonke izinceku zakhe ziqinisekiswa ngendlela efanayo aqinisekisa ngayo imvelo Wazi kanjani ukuthi izihlahla zamapentshisi na? Ngoba uveza amapentshisi. Wazi kanjani ukuthi izihlahla zamaphula na? Uveza amaphula. Wazi kanjani ukuthi ungumKristu na? Izibonakaliso zomKristu zivela kukho impilo yomKristu iphuma kukho. Wazi kanjani ukuthi ungumfundisi na? Izwi liphuma kuyo. Wazi kanjani ukuthi kumprofeti na? Izwi livela ngaye liyafakaza. Kuqinisekisa. Siyazifakazisa sonoqobo. Siba kanjani lokho na? Uma sifa futhi siba sinye kunjalo. Uma sifa futhi siba yisidalwa esisha kuKristu Jesu. Lisihlanganisa nobizo lwethu. Sihlala nobizo lwethu. Izithelo zikamoya ziyasilandela uma sizingceku zakhe. Uma sizalwe ngokusha, izithelo zempilo kaKristu ziyasilandela kunjalo. Wazi kanjani ukuthi izihlahla zamapentshisi na? Sina mapentshisi. Wazi kanjani ukuthi ungumKristu na? Uziphathisa ku Kristu uhamba njengoKristu ukhuluma njengoKristu uphila njengoKristu ngaphezu kwesono unokunqoba Unzani athi niyabona ukuthi ungenzeni uKristu akakwenzanga lokho wanike lonke uthume kubaba kunjalo ukwazi kanjalo ke niyakubazi ngezithelo zabo yini efanele iqinisile ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazelwe ngokusha angeuqonde ngisho umbuso kaNkulunkulu So ngakho hayi umlaze wami kanyaka omusha lapha ligamenxe leshumi nambili noma imizuzu engamashumi amabili ngaphambi kwelokuqala kodwa iseluleko sami sibheke kuwe mkristu wena uthanda uNkulunkulu uma uza ealtare lethusi lokwahlulela likaNkulunkulu futhi ufuna ukuzala ngokusha zibeke wena uqobo phezwa lapho Ungalindele ukuvuka futhi uzofa leso isiphete sakho lokho kuphela uma ungakwenzi uma ungazizwela ukuthi ungenza lokho ungakwenzi ungakuzami ngeke kwasebenza ngokujulile ngobuqotho namakhasi cishe alishumi ngaphezulu alesi sifundo lapha noma ngaphezulu imibhalo ngiyayeka kodwa zibeke phezulu ealtare lethusi likaNkulunkulu lokwahlulela kukaNkulunkulu futhi ube ngofile nje ezweni njengoba uKristu wayenjalo niyabona Ngizofile nje njengenyoka ehlilelwe yayisensimini yaseyideni esivele imelo esimweni senyoka ethusi kungekho kuphila nhlobo kuyo konke kuphila kwayo kwakungasekho uKristu wayengena kuphila wamsusa esiphambanweni futhi bamgcwaba ethuneni waye wayefile kwase kuthi ke wavuka enzela ukulungisiswa kwethu futhi zafa newundlu lethu yealtare futhi zavuswa futhi ngokuba sekulungisisweni kwakhe sazi njani na ngoba ukuphila kwakhe okwamvusa kuleso simo sokufa lokho kuphila kufanayo uyasivusa simweni sokufa kwethu ezweni ekubeni isidalwa esisha kuKristu Jesu bese kuthi ke ngomoya ongcwele sinanyekwe ngophawu embusweni kaNkulunkulu kuze kube usuku lokuhlengwa kwethu
Amen Verily verily I say unto you
Ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazelwe ngokusha angeuqonda umbuso kaNkulunkulu ungazami ukuqonda awuzoze wakwenza uJesu wathi ungeke wamukele nje wamukele ezisekelweni zezwi lakhe ungangeni ngokuphuphutheka manje futhi uthi oh Nkosi ngiphe ingozi ungakwenzi Nkosi ngiyakutshela qhawo thani nje Nkosi ngibulale khipha izwe kimi ngisazithanda izinto zezwe ngikondile kudaliweyo kushona kwe nganobuhle nento ekanjalo lokho akusikho engikhuluma ngakho ngicabanga ngenkanungo ihlazo umumo weze zonke lezi zinto zezwe nje bayafa nje bafa nje ngokuzenzekelayo futhi awuna asisabambelele kuwe ziba ngezinukayo kuwe awuboni ukuthi abantu baphila kanjani kuzo yememeza kaningi kubuka uba mubi kakhulu yebo mnumzane ungeke ukuxegisa ngalo akukho ndawo yokuxegisa ndawo kuba uzifake kuyo lapho ngenkathi kukhona yizwe lapho ufile kulezo zinto futhi ngakwenza kanjani wake wafa ezweni bese uzihlanganisa ezintweni zalo futhi na ungeke wakwenza ngakho ungakwenzi lokho ifa ezintweni zezwe uNkulunkulu anibusise yibani kama Kristu azela ngokusha zalani ngokusha kodwa ke uthi ngeke kuba uthi yinto enzima kakhulu nina besifazane ukuba mina ngiyekele izinto zami zikhulu yinto enzima kakhulu kimi ukuba ngiyekele ulaka lwami luhambe wena wendoda mfana ngizommela nje ngitshela umkami ngiyamthola mfana futhi ngiyamxhawula futhi ngithi ngiyazi ngikumKristu bengingafanele ukwenza lokhu kodwa vala umlomo wakho futhi hlala phansi ungakwenzi lokho niyabona Yajani kubona isikhathi yobunga mgaxa ngazo futhi uthi sithandwa lokho kusikho ukuba ngumKristu ileyo ndlela ufuna ukuba ngayo akunjalo na ungaba ngaleyo ndlela niyabo futhi uma indoda ekushaya ngempama esihlathini sisodwa akudingeki ukuba umnqume ngommeso wasephaketheni niyabo umuntu kushaya ngempama esihlathini sisodwa uthi mfowethu wenze lokho ngasiphi sizathu na niyabo nakho lapho ukhona lobo ngubuKristu Uma umuntu othize esho ukuthize ukubi ngawe sikundleli sokuthi nje uzame ukwenza umbukiso omkhulu ngakho ngiyelela uye ndawo ndawo futhi uthi baba wasezulwini indoda engefayo ngiyakhuleka ukuthi uzokhipha lo moya kuye ungamvumele enze lokho ngikhulekela ukuba usindise impilo yakhe ungakusho inkosi ngiyazi ukuthi bengingafanele ngikusho awungahle ungakusho ngezindebe zakho kodwa ukuhlosa enhlizweni yakho niyabo inhliziyo yakhe kulumayo niyabo uma uzelwe ngokusha ngomoya uNkulunkulu empeleni uthanda wonke umuntu manje awuzithandi izindlela zabo nezinto ezikanjalo ungafuni ukuhlanganyela kukho qha womnumzane eqhele izintweni zezwe kodwa zigcine ungenabala nendlela kuphela okumele ukwenze ngayo ivela ngaphakathi kuphumele ngaphandle njengejuba lilungisa amaphiko alo niyabo lithi ngeke ukuba liwalungise lithi manje namhlanje ngifanele ngisule wonke lawo bese kuthi kanjalo qhabo linamafutha kwingaphakathi lalo ngoba lijuba aligcine lihlanzekile niyabo kunjalo Ngekwenze lokho na ngememukele kanjalo na lokho ngokunibonisa kwami kini kulokhu kwandulela kukanyaka omusha ngibonisa leli tabanekele lincane ngilithanda kanjani leli qembe lincane labantu bengingathanda kanjani kungena ngesike isikhathi ngehle kulendlu futhi ngibuke nje Ngiyazi ukuthi yini ebengilangazelela ukuyibona la ibandla ligcwaliswe ngomoya ukuthi isono angeke sibe ngakulo ngisho kungathi ilunga elilodwa lenze ukuthize okungafanele umoya akulungise khona manjalo uyosaba ukujoyina yena uqobo namaKristu ngaphambi kokukuvuma futhi akulungise ngoba ubeyobizela khona manjalo emhlanganweni uma nihlangana ndawonye niyabona lapho akuthendeki na manje ke ukungizola uyangena futhi kuhlale phansi phakathi kwenu into yokuqala niyazi umoya ongcwele ukhuluma ngendlela yokuthi wembule izifihlo zenhliziyo yabo niyabo ibatshela manje uma kuyosebenza koyedwa kuyosebenza komunye niyabo wonke umuntu emkhulekweni nonke nimunye umuntu oyedwa nje njengoba sonke singamalunga alomzimba uhambisana wonke ezelwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu ligcwaliswe ngomoya munye lapaphathizelwe emzimbeni munye
Wouldn't that be wonderful? Now we can have it. God promised it to us, but first death, burial and resurrection with him.
Kungemangalisa lokho na manje singaba nakho uNkulunkulu wakuthembisa kithi kodwa kuqala ukufa ukungcwaba ukuvuka naye asikhothamise amakhanda ethu senzela umkhuleko kunamaduku abehleli lapha futhi
Holy God, we realize, Lord, that the sacredness of standing in this spot. We realize
Kulukulu ngcwele siyaqonda Nkosi ukuthi ukwahlukaniselwa kokuma kulendawana siyaqonda ukuthi sisendlini kaNkulunkulu singaphakathi sizibandakanya nomzimba kaKristu okuyindlu kaNkulunkulu amalungu omzimba ahlangene ndawonye kunoyedwa osuka kwenye indawo nomunye kwenye behlangene ndawonye
And today On this Sunday school
futhi namhlanje kulesi sifundo sika Sonto sikole sibe side futhi zakhandla kodwa baba ngikhole ukuthi sigcotshwe nguwe ukuze sibe ngalendlela ukuthi singaqonda ukuthi ukuzala nokuvuka kuchaza ukuthini kuchaza ukuthini ukuzala ngokusha sifanele izinto zokuqala kuqala sifanele sife ukuze sizale ngokusha
You never change your laws.
uyiguquli neze imithetho yakho. Umthetho wemvelo usahlinzeka. Umthetho wemvelo ungukuthi noma yiphi imbewu ifanele ife kuqala ukuze izalwe ngokusha. Futhi siyaqonda ukuthi thina nathi sifanele sife ukuze sizalwe ngokusha. Nabaningi kakhulu Nkosi namhlanje ngikhulekela ukuthi usithethelele. Abaningi kakhulu bebencike phezu kwezehlakalo ezithize ababenazo ukuthi bazisho ukuthi bazalwe ngokusha, kepha izithelo zempilo yabo ikhombisa ukuthi balethwe esihlahleni kungesiso. Leso bekuyisizathu sami baba, njengalokhu kusa ngicela uma umfowethu Neville wakhuluma kimi ukuletha umlayezo. Ngizofundisa nje usonto sikole, futhi ngakho-ke baba ngikwenze ngothando nangaye yonke inhliziyo yami ukuthi abantu bangazi lokho kungesikho ukuphumula phezu kwezehlakalo ezincane ababa nazo, kodwa baphumule ngesizotho empilweni yabo yosuku ngosuku. Baphila kanjani ezikhathini uma besemandleni, nokuthi baphila kanjani uma ubunzima obukhulu buvela ngaphandle? Ngabe babalekele ezimpambanweni ukuthola usizo uma kuvuka inkathazo, noma ngabe bahamba emoyeni wabo nemicabango yabo na? Ngabe babuyisela ngokuthukuthela uma bethukuthelisiwe? Kukho na lo yilo mbuzo baba. Futhi uma sibona ukuthi akunakwenzeka nhlobo kithi ukuba sihle ngomunye, ukuthi uNkulunkulu wenze indlela ehlukaniselwe umhletshelo onele konke, futhi indlela kuphela esingeza ngayo. Hayi nganoma yiliphi ibandla, noma yisiphi isivumokholo, noma yiliphi ihlelo, noma yiliphi idlingozi, kodwa ngendlela kaKristu, njengomuntu wokuqala olungileyo wafa yalitshareni iwundlu lakhe. Nakuleli hora impela wonke omunye umuntu olungileyo kumele afe yalitshare lethusi likaNkulunkulu newundlu lakhe uKristu Jesu.
Then we are dead.
Futhi savuswa kabusha kuphileni okusha. Siphe khona Nkosi ukuthi akusoze kwageja nanoma yiphi inhliziyo lapha. Masikucabangisise namhlanje Nkosi, sisabuye kule ntambama futhi ligamenxe lesikhombisa ukuqala lapha uchungechunge lwemihlangano ekushumayeleni namhlanje busuku. Ngiyakhuleka ukuthi uzobusisa noma ubani wezinceku zakho namhlanje ebusuku ngomlayezo namandla Nkosi. Siphe khona kwangathi imiphefumulo yethu ingagcwaliswa laba bantu abashayele kade kakhulu ukuze bangene, kwangathi lapho begcwaliswe kakhulu ngevangeli lamandla kaNkulunkulu kudlule isikhathi sangaphambi kukanyaka omusha, ukuthi bazohamba besuka lapha bejabule futhi bethokoza. Siphe khona Nkosi ubanika ukudla komoya wenze lo nyaka ozayo. Siphe khona sithethelele ukwena kwethu njengalokhu sibathethelela abasonayo, futhi wena wathi uma wena enhliziyweni yakho ungathetheleli wonke umuntu ukona kwakhe, nobaba wakho wasezulwini angayikukuthethelela. Ngakho Nkosi sithethelela wonke umuntu. Thina ngokukholwa kulokhu kusa sibeke imiphefumulo yethu phezu kwe-altare, shisa konke kuncane kwempilo yezu iphume kithi Nkosi. Kwangathi umusi ukhuphuke uvele emhlatshelweni wethu Nkosi, futhi ube ukunuka kwephunge elimnandi emakhaleni akho. Siphe khona Nkosi njengoba singabeki iwundlu elishisiwe, kepha sizibeka thina uqobo phezulu lapho njengezoni, ukuba sishiswe njengezoni futhi siguqulelwe emawundlwini okuzalwa okusha. Siphe khona Nkosi.
Then lead us not into temptation, but deliver us from evil. The evil of sin.
Khona-ke ungasingenise kulingweni, kepha usikhulule kokubi, ububi bokugula, ububi bokucindezelwa. Philisa wonke umuntu osendlini kulokhu kusa, wonke umuntu ogulayo makaphiliswe namhlanje Nkosi.
I speak these words in the name of the Lord Jesus. That the mountains that lays before the people, may they all be moved today.
Ngikhuluma lamazwi egameni leNkosi Jesu ukuthi izintaba ezilele phambi kwabantu zonke zinganyakaziswa namhlanje. Uma kungukugula, uma kuyinkanuko, uma kungukufutheka kwenhliziyo, uma kuyinoma yini yezwe, kwangathi ngaqhela endleleni, futhi makuthi izwi likaNkulunkulu lingene futhi lenziwe libonakale kuphileni kwabo. Sikhulule kokubi ngokuba umbuso ungowa kwakho Nkosi namandla nodumo njalo njalo amen
Yamthanda
Yamthanda Manje xawulanani Yamthanda Elugadi nje futhi nithi sawubona mfowethu sawubona Yamthanda uqa wathi Bekudlale ngifuna ukunibonga ngamunye wenu ngawo wonke umusa wenu kulonyaka odlulileyo mhlasimbe ngizothola umlayezo wami namhlanje busuku inkosi ithanda ngigame enxele isikhombisa ngifuna kubonga uCharlie noNelly noRodney nomkakhe ngomusa wabo isikhathi sokuzingela njengoba bengise zansi lapho bangiphathe sengathi bengingubaba wabo noma umfowabo futhi nginina nonke bantu enibe nomusa kakhulu kimi ngiyabonga mfowethu uNotete Wejitao nomfowethu Wright nanomfowethu Ben nabaningi nonke bantu futhi Palmer futhi niyazi nonke nina enivele Georgia kuzungeze konke yonke indawo ngiyabonga
by the way
empeleni ubaba kaMeki bashayile izolo futhi bathi begula ngabe uMeki noRodney ulapha na bekho na unjani umfo mdala na nje asi ngukunenza asikhuleke
Heavenly Father
Baba sizulwini amavika ambalwa edlule ngahlala phezulu kwePortia yezwe encane emuva phezulu le emgwaqeni eKentucky osegugile ubabayo omdala ehlezi phandle lapho egqoke ama overall akhe nehembe lakhe liphaphathekile lihlaza sibhakabhaka eqaqazela ngamthatha ngesandla futhi ngabona ukuthi wayesesondela esiphethweni
Little old mother invited me in to have some biscuits and gravy. Lord, they were only respecting
Mama Mtedlana wangimemela phakathi kuba ngibe namanye amabiskiti nasitshulu Nkosi babehlonipha izwi lakho kuphela manje uyazabalaza lapha uyasishiya ungamvumeli afe isoni Nkosi
Maybe it's been your servants, Lord.
Lawumbe kube ngelethu inceke yakho Nkosi iphutha leyo ndoda endala bandla ingazi lutho ngaphandle kokushaya ikhiphe amagade futhi iphilisa abantwana bayo kodwa ngithole kuye umoya omuhle omnene ungamvumeli afe isoni indodakazi yakhe ingomunye wethu Nkosi
Hallelujah Margie My shoulders aching and
Nokuthi kanjani uMaki omdala lawo mahlombe amancane liqaqamba nokuthi ungisize kanjani futhi ezama ukungilungisela umbhedo kuba ngilale kuwo phansi lapho nokudla kwasekuseni tefleni futhi yena noNelly noCharlie nabo bonke uMama Cox futhi wayekhala bathi ocingweni ubabayi wakhe uyahamba lowo ngubabayi wakhe
Lord, come to that oxygen tent just now.
Kosi, yiza kulelo tende lomoyampilo manje nje ungangqongqoza tendeni kodwa lelo tende lomnyango enhliziyo yakhe mhlawumbe abanye bethu bofezanga umsebenzi wethu kuya kuye Nkosi abanye bezinceku zakho ezinye mhlawumbe ezinsukwini zobusha bakhe ngenkathi umqondo wakhe wawuphapheme mhlawumbe iphutha lethu Nkosi ukuthi azimbonisanga manje ke sixolele Nkosi bese umyise embusweni wakho siphe khona baba.
We committing to you now.
Sinikela kuwe manje futhi uma kunokwenzeka noma kube secebeni lakhe likhulu uma uyomvusa Nkosi mhlawumbe abanye bethu bazoba nethuba lokukhuluma kuye nokho empeleni kunxusa kwethu kungokomphefumulo wakhe Nkosi ngoba kuzothatha indawo yakho masinyane kubukeka ngathi kuntwezela phandle ukuya ngale yakho kungaziwa engenamshayeli wendiza kungekho zomhola edlule enkungwini nomlalamvubu ngaleya uzolahlekelwa indlela yakhe Nkosi. Kwangathi umshayeli wendiza wazi indlela yeze kuye kulokhu kusa awuke umkhumbi wakho omncane uncikane nohlangothi lomkhumbi omdala waseziyoni lapho ethatha uhambo lwakhe uyoba nesiqiniseko ukufika ngokuphepha. Siphe khona baba simnikela kuwe manje egameni likaJesu Kristu amen. Ngiyamthanda
Let's raise your hands.
Asiphakamise izandla zethu. Namhlanje ebusuku ngizozama ukushesha kancane nomlayezo njengoba benginjalo kulokhu kusa manje ngiyelelani ngifisa sengathi benginganithatha nonke kanye nami ekhaya ngininike nonke ukudla kwasemini kumnandi bengiyoqiniseka ukuthi ngiyakwenza lokho uma bengingakwenza. Kodwa ngithemba ukuthi inkosi inipha ukudla kwangempela ngokukhuluma ngokomoya ekulungeni kwakhe nomusa ukuthi nizokubona futhi nikhule kumumo wakhe ophelele niwuthandayo umsindisi wenu Jesu Kristu. Manje sisaphuma endlini futhi simela umkhuleko ukukhululeka sifuna ukucula iculo futhi qinisekani ukuthi niyalihlonipha hamba negama likaJesu. Manje sizokwenza isimemezelo emzuzwaneni nje nesimemezelo masinye nje njengoba sicula iculo kulungile. Hamba negama likaJesu twana wokutabuka nowosi iyakukunikeza injabulo nentokomalo lithathe noma uyaphi kamelele ku kolumnandi kangaka kolumnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu kamelele ku olimnandi kangaka limnandi kangaka Temba lo mhlaba lo kwethaba kwezulu hamba negama likaJesu njengesihlangu kubo bonkono xa lelani manje ini umizilingo zikuzunge Ufanele wenze njani na? Kule jofe kumule lelo kameli ngcwele ngomkhuleko kameleli ku olimnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu kameleli ku olimnandi kangaka Temba lomhlaba Now
remember, I believe that Jesus Christ says this.
Manje kumlani ngikholwa ukuthi uJesu Kristu usho lokhu kuso sonke isidalwa singumuntu emfundisweni yakhe yokuqala. Uma umuntu engazalwa ngamanzi, lelo yizwi ukuhlanza kwamanzi ngezwi nangomoya. Ungumoya ongcwele, umoya ongcwele uqinisekise izwi. Angeke ubone umbuso wezulu. Niyakukholwa lokho na, yabo? Ngamanzi ukuhlanza kwamanzi ngezwi, izwi neqiniso, uyiqiniso, amanzi nomoya, umoya ufika ngezwi ukuqinisekise izwi, lenza uNkulunkulu aphile kimina, niyabo? Angeke siqonde umbuso wezulu kuzokuba sekwenzeke lokho.
Then when that begins to happen, we see.
Manje ke uma lokho kuqala ukwenzeka ukuthi sibone izwi kithina sizelwe ngezwi nangomoya uzibonakalisa uwona uqobo ungihola ngingasuki ezwini umoya ungiholela ezwini nezwi liphila kimi lenza uNkulunkulu abonakale empilweni yakho. Awusoze waqonda umbuso kaNkulunkulu futhi akukho sazi esingangena kuwo uNkulunkulu nibusise umfowethu Neville.